Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight.
Sanibonani kusihlwa bangani. Kuyinhlanhla kuba lapha kulobusuku futhi sithokotela lo mkhosi womculo losimangaliso.
Enjoying these songs when they're
Ngithokotela lamaculo uma ahlahlelelwa ngemdlandla wangempela. Bengibukela Jimmy, ngikholwa ukuthi nguye futhi uma besingashisekela nje ngato tonke tinto taNkulunkulu. Empilweni yethu lucobo njengoba Jimmy asemuzweni yalabo labahlabelako besiyofinyelela nzawana thide. Ngiyamthokotela Sibilo mfana uyise umngani wethu lolungile. Ngifuna kubuta umbuto labo thathe labahlabele leli ngithanda ukuxoxa ngako. Ngabe ngilelo cembu lelifanako lelahlabela eminyakeni leminingi le ndlula ngesikhathi ngilapha na? Ngabe ngileli fanako na? Ngitame nzawutonke kuthola lelo culo ema-aweni ami lamnyama eTivivinyo. Ngitamile kucabanga ukuthi ngithanda ukucoca ngako. Jimmy Maguire, ngikutholile loko etapini na? Ngiyethemba, niyabona na? Ngikutholile erekhodini? Futhi uma kunjalo, ngiyakufuna. Futhi ngitamile kucabanga loko. Ngicabanga ukuthi utongithatha lapho indlela yami iyayifiphele kakhulu. Niyabona na? Futhi ngilijabulele Sibili lelo culo lelihle laseZion. Manje ngiyaconza, anginasiqiniseko ngalokho, kodwa ngikholwa ukuthi leli cembu lelifanako litobe lihlabela engcunguthelweni yamadoda labo somabhizinisi. Ngiyakholwa ngelisondo lelitako, ngicabanga ukuthi kunjalo, kube bengingaliconzi kahle. Ngensimbi yesibili ngo ngelisondo lelitako, ngako ngiyaluthanda lolu hlobo lwekuhlabela. Ngani bayoba laphaya kusihlabelela futhi sifanele sibayise endase Tucson kusasa ebusuku futhi sibavumele bahlabele endase lapho. Nginesiqiniseko ukuthi bekungaba sibusiso kubantu. Manje kusasa ebusuku sahluko sase Tucson sidoba seRamada ini kusasa ebusuku endase eTucson. Nonke lenicondza ukuthi iPhoenix isemacenteleni nje ase Tucson. Niyabona na? Sijabula impela kuba nani nonke njengetakhamiti letiba 4 emnotho wethu lomkhulu wase-Arizona. Manje sesisegqumeni nisesigodzini. Ngako khumbulani, cishe amafide lati nkulungwane letimbili kuphakama kunaloko leningiko. Niyabona, ngako lokusemaphandleni elidolobha, sijabula impela kuba lapha kuhlanganyela nani kusihlwa. Ngako khumbulani kusasa ebusuku nenzawo lemgcoka yase-Arizona kutoba litsili lesigungu. Bese kuthi-ke ngebusuku lobulandzelako silapha ngiyalikhohlwa ligama lelibandla manje ye-Southside Assembly. Bese kuthi-ke ngalesithathu ebusuku sise-11th na-Garfield, ngikholwa ukuthi yi-Assembly of God lapho. Ngako bese kuthi-ke ngalesine kucala ingcunguthela. Manje nilunge kakhulu futhi sibe nesikhathi lesimangalisako kuleli viki senhlanganyelo nawo onke lamabandla lawa onke etulu naphansi eMaricopa Valley lapha. Nenkosi isibusise ngaloku ecile ngempela ngaloku kukhulu kakhulu ngetulu kwaloko bengiyibheke ukuthi ikwente. Indzawo timinyetelene futhi tapakishwa emabaleni nebantu bemile. Nenhlanganyelo lenkulu ngasevini bafundisi uvakashile. Ngimcaphelile umfundisi umnakethu Outlaw, ngimbonile kuyo yonke inkonzo lesibe nayo ngekwati kwami. Nalabanye basanza kubuya ebandleni linye baya kulelinye. Nguleyo ndlela yokukwenta, ngiyakuthanda lokho kuhlanganyela lomunye nalomunye. Njengomnakethu uBoswet lomdzala lobeka senkazimlweni manje iminyaka lemithathu noma lemine, wathi kimi, uyathi kuthi iyini inhlanganyelo mnakethu Branham? Ngathi ngicabanga kanjalo. Wathi bafola ababili bahlanganyela umkhumbi munye. Ngako loko kunjalo, bafola ababili emkhunjini munye. Ngako ngiyajabula sibuka ngale etethamelini kusihlwa sibona bangani lapha lengingakaze ngibabone phambilini. Loko kuvela yonke indlela kusuka eKentucky naseIndiana kudungelete enhla e-Ohio bahleti lapha basivakashele. Sijabula impela kuba nabo kusihlwa. Mhlawumbe bekungulomunye umhlangano kodwa takhiwo letinkulu ngalokuthi egcaca futhi nje abakakunaki. Ngako inkosi inibusise kakhulu. Futhi manje ngitohlala sikhashanyana nje. Ngifanele ngishayelele umndeni ngiwubuyise kusihlwa. futhi sifanele silungele umhlangano kusasa eTucson. Ngakho siyehla kusihlwa emva kwenkonzo. Lokho kuthi nje akube ngemamayela lalikhulu nemashumi lamabili nesihlanu nelugwadule lolululekile loluthe, futhi ngilele futhi ngikhathele. Ngakho ngitotama kunikhulula niphume. Manje ngishito manje ekuseni kuthi njengoba ngilethe lo mprofeti esikhongweni seligcuma, ngiloko bekuyitolo ebusuku, bekungesiko na. Futhi manje ekuseni besikhuluma ngalenye into, kodwa akungikhathathi uma niphutha ngemsebenzi wenu. Futhi akungikhathathi kuthi nigejele usuku manje nangalesinye sikhathi, kodwa ningaphuthelwa ngusonto sikolwa, niyabona. Ngakho sinifuna kusonto sikolwa. Manje kusihlwa ngaphambi kokuthi sisondzele evini, asisondzele kumcalisi ngemkhuleko. Ngifuna kusho nje ngaphambi kwaloko, kule kwaya lencane lethandzekako labantwana laba bankulunkulu. Ngiyabathokothela impela kuhlabela kwabo lokuhle. Nemnakethu Mo wathishelele waphuma kimi. Ngangito endlulisela lenkonzo kuye, kodwa waphuma wathishelele. Ngibona nje umkakhe lothandzekako ahleti lapha. Ngakho asikhothamzethe inhloko tethu manje, sendele livi lemkhuleko.
Lord Jesus, we are coming again tonight.
Ngosi Jesu siyeta futhi kusihlwa kuqala kubonga kuwe ngako konke losiphe kona. Futhi ngethulu kwako konke losiphe kona, loko kuphila lokuphakathe kwendlula konke, ngoba siyathi ukuthi siyophinze sihlangane. Akusekho kulomhlaba emhlabeni lotako. Manje busisa livi lakho kusihlwa, futhi siyakubonga ngokuthi ukubusise kanjani kuhlabela. Manje ngiyakhuleka Baba ukuthi utoqhubeka nekubusisa lokuhlabela emaculo nalabahlabeleli. Umelusi waleli bandla, baphathi balo, kanye nemadikoni, emagonsa, nako konke lakumelako, babusise Baba. Sikhulekela ukuthi utobusisa lo mlayeto kusihlwa, lamavi lambalwa lakhethiwe. Sikhulekela ukuthi utokwengeta ingcikithi kubo, futhi utosipha kwetibusiso takho. Philisa bonke labagulako nalabahlaselekile. Kwangathi wesilisa nebesifazane kusihlwa bangawubamba lo mbono, baconze ukuthi luyini luhlelo lwaNkulunkulu lwalo lusuku lwekugcina. Ngoloko kuphela lesidinga kukwenda, kungena nje eluhlelweni lwakhe, bese ke letinye tinto titinakelela tona lucobo. Wasifundzisa ngaleyo ndlela futhi si wathi funa kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwakhe, tonke letinye tinto titawengetetelwa. Ngakho asibuyele kusihlwa Nkosi etibusisweni tembuso, eluhlelweni lwembuso, futhi sifunze ngawe. Ngoba sikucela egameni laJesu, amen. Manje ngitsite nje kusha livi kancanyana ekukhulumeni kakhulu, futhi ngiyathi kufuthumele ekhathi lapha, futhi ngiyaxolisa ngaye wonke lomile. Ikakhulu labo dzase labeme beyeme emabonza ngephandle kuvrande lomncane, futhi ngitosheshisa ngalokukhulu kushesha, ngalokukhulu nje kushesha lengingakwenda. Futhi ngisafunza noma ngikhuluma, khumbulani nje uNkulunkulu losethindzaweni tonke uhlala akhona lapha. Futhi njengoba umnakethu ashito mayelana nesifo sokusinsita sesikhathi sokugcina lebe singiso lapha. Nkulunkulu angawuphilisa umdlavuza, sifo semgogodla, noma ngabe kuyini. Sewuvele ukwendile, uma nje angakwenda ukuthi ukukholwe lokho. Awukasinziswa kusihlwa, usinzisiwe, wasinziswa eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica lendlula. Futhi manje mhlawumbe kusihlwa nitokwemukela leyo nsinziso, kodwa seyivele ibhadalelwe, sikweneti sesibhadelwe. Nathi evelo nifake esitolo samasekene, Jesu wefika futhi wanihlenga, futhi wavula iminyango, futhi injwa kuphela lo tofanele uyende, futhi uphume, futhi ubite inkululeko yakho. Ngoloko kuphela. Unesicephezane lesivela kuNkulunkulu ukuthi sikweneti sibhadelwe. Jesu wathi emagameni akhe ekugcina, sekuphelile. Sonke sibusiso sekuhlenga sasesifeziwe ngalokuphelele. Lulaka lelukhulu lwaNkulunkulu esonweni ngesikhathi abasono ngenxa yethu kwakukuthi isikwenethi sabhadalwa. Sathane akasenawo emandla kuphela njengoba angakhohlisa ngawo. Uma angakukhohlisa kuko kulungile, utofanele ube nako. Kodwa ngekomthetho ude emandla lihlobo. Onke emandla lebeka wathethe kuye eCalvary. Kulapho la linani labhadalwa khona. Akasilutho kuphela ungumkhohlisi. Uma ufuna kulalela kukhohlisa kwakhe, yebo ke kulungile. Kodwa awudzingi ukuthi sewukhululekile kusihlwa, sewukukhululile. Futhi manje uma indlela ethite evini ingakwenza uconze ukuthi ukhululekile ngemusa wakhe, noma uma lokuthite conza nelivi likwenza uconze, noma sento lesithite sankulunkulu, ukuthi kwakufaka ekhathi wena, kufaka ekhathi thine sonke, khona-ke uvele nje ukwemukele kuleto tisekelo. Futhi sewukhululekile futhi. Awudzingi ukuthi utivele ngalokwehlukile. Awudzingi ukuthi utivele noma yini nhlobo. Akukasekelwa etikwe Jesu akazange athi nikuvile na. Wathi nikukholiwe na. Kukholwa. Leyo yethu. Ukholwa kungumkhono umkhono lonemandla lophethe inkemba yaNkulunkulu lekhaliphako lesika ngetinhlanga otsitotimbili naleyo nkemba lekhaliphako lesika ngetinhlanga otsitotimbili iyosika tonke tethembiso tikhululeke uma loyo mkhono wekukholwa akhona kutonikela leyo nkemba. Labanye bantfu banenkathato yemamasela lapho uthakathaka kabi. Futhi bangavele nje mhlawumbe basike umhuzuko lomncane ngalokwenele ukuthi bajoyine libandla. Labanye bangangena ekulungisisweni. Labanye bangahamba indlela yonke baye empaphathisweni nomoya loyingcwele. Umkhono lomkhulu locinile ubambele iBhayibheli. Ungajuba tonke tethembiso tikhululeke kunjalo. Ngako gcinani enkosini. Manje ngifisa kufunza kusihlwa engcikithini lencane lengibhale lamanye emanotes phansi lapha. Kutholakala encwadini yebahluleli sahluko selishumi nesithupha sebahluleli emavesi emashumi lamabili nesikhombisa nelemashumi lamabili nesiphohlongo. Kudonsa ingcikithi yaloko lengifisa kukusho. Manje indlu yayigcwele wesilisa nebesifazane. Onke amakhosi emaFilisti bekalapho, futhi bebasetulu eluphahleni cishe wesilisa nebesifazane, kungathi bathi ngulungwane letinsathu, lebe babukela kudlala kwaSamsoni. Futhi Samson wakhala enkosini wathi, "O Nkosi Nkulunkulu, ake ungikhumbule, ngiyakuncenga, ungiqinise. Ngiyakuncenga kube kanye kuphela, O Nkosi Nkulunkulu, kuthi ngibe ngiphindzisele kanye kumaFilisti ngemehlo ami lamabili." Kwangathi Nkosi ngengeta tibusiso tayo evini. Uma bengingakubita ngesihloko, ngitothanza kuthatha lokhu kule mizuzwana lembalwa lelandzelako. Nkosi, kube kanye nje futhi, Nkosi. Kwakukhona cishe njengoba kusho umbhalo, cishe emaFilisti lathi ngulungwane letinsathu abuka phansi avela emakabheni laphakeme enkundla yetemidlalo. Lapho lababili bangena enkundleni yetemidlalo noma inkundla lenkulu. Bophakimbi labahlonishwako besifazane babo bafake bucwebe lobuhle lapho basehleti kulendzawo. Nemmemeti washo ukuthi Samson ungena enkundleni. Bafanele ukuthi basukuma bathi kusondzela eduru kancane batelula njengoba kwakunjalo tinsamo tabo kude bakhone kubuka kahle. Kuthi yini lebe bangayibona ngaphandle kwelimisa lenyama yemuntu. Umuntu lowake waba lichawe lelikhulu. Ngekuholwa, ngekukhumbutheka, njengoba bekanjalo, aholwa ngumfana lomncane, lowamhola wamkhiphela phansi enkundleni. Lusuku lonke emahola ahokoma avela elibonzeni ayalibonzeni ngekutitika kwebesifazane labathakiwe nendvodza. Kufanele kuthi kwakukubukeka loku kanjani nje. Kufanele kuthi kwafika kuthula lokunjani nje kulesakhiwo ngesikhathi lendvodza iholwa ngumfana lomncane sitha lesikhulu kubo. Sitha siphumela enkundleni singenamehlo. Sasidzinga siholwe ngumfanyana indvodza lebeyikathe indvodza lelichawe sibili. Indvodza lebeyikathe ilichawe Samson lebekangilo. Futhi ke kwadzingeka aholwe ngumfana lomncane ngephandle esibuyeni. Futhi umuntu lobekayinceku yankulunkulu wangeniswa kule simo lesi, kule ndzawo yekuqokotela kwetidzakwa. Kwakuwumgubho lomkhulu wankulunkulu wabo Dagona, unkulunkulu wenhlandi lobekathole kunqoba eti kwaJehova. Ake sime umzuzu futhi siyekele loko futhi kubhoboze kungene. Sigubha kunqoba eti kwempi yaJehova. Dagona, sithixo semahedeni, unkulunkulu wenhlandi wemaFilisti. Nkulunkulu lebeka mtonza.
And here they was in their drunken brawl celebrating victory.
Futhi naba lapha bebasenkundleni yabo yekutsakwa bagubha kunqoba ethi kwenceku yaNkulunkulu inqotshiwe.
What a terrible thing that is to think of.
Kuyinto lesabekako kucabanga ngayo. Ngitothanza uma bekungenteka kuma ngithule imizuzu lembalwa futhi ngidwebe sithombe saloko. Kodwa ake nikucabange nje engqondweni yenu, kube beningadzingeka nime futhi nibuke into lenjengaleyo. Kona-ke ngitobuyisela sithombe kini ngqo.
All day long drinking.
Kabanga nje lusuku lonke banatha umgubho besifazane labagcoke kahle wesilisa baphaka impi emachawe. Indvodza lenkulu yesive ibutsene kulesakhiwo lesisha lapho bebabeke khona sithixo lesisha kunkulunkulu wenhlandi. Bamnika kuhlonishwa neludumo ngekunqoba ethi kwetingceku taJehova. Manje kukwenta kube kubi kakhulu, naku kufika umuntu loholako sithunywa selusuku nemehlo akhe bawakhuphulute bawakhipha. Aholwa sandla salomunye umfana lomncane kumkhiphela enkundleni. Lo mfana wahola lempumbuthe lekhubathelako kuthi iphumele endzaweni. Futhi sengiyakuva kuhleba lokuvela endvodzeni lenkulu lesi kwanghlela ime lapho njengemshini lomkhulu kodwa ingakhona inhlobo kuthi sida. Nkulunkulu bekamvusele inhloso lethide wathengisa ngebutibulo bakhe. Uthi nangu emile libibi lemshini longenamandla kuwo aholwa ngumfana lomncane. Kodwa akungabateki emcondweni wami kuthi Samson bekacabangile ngato tonke letintfo lethi ngesikhathi sekalahlekelwe ngemandla akhe. Bekacabange ngaloko lokwakwendekile. Isifungo sakhe sasisusiwe kuye futhi bekatinikele esitheni sakhe. Futhi bona ngalokuvelako bebakuthethe kubona kwakhe emehlweni akhe. Futhi wathi kulomfana lomncane,
lead me to the post or the column that the building.
Ngiholele esigcobeni lapho lensika lesakhiwo lasibekwe etikwayo. Ngiholele nje kuleso sigcobo.
And think of it. They had him out there making sport out of him. Entertaining.
Futhi kucabangeni bamkhiphela lapho benta umdlalo ngaye bajabulisa leso sicuku salabadzakiwe.
What a reproach that was.
Lihlazo lelinjepho lokwakungiko. Lihlazo lelinjepho
lokwakungilo.
Sibonelo lesinjepho leso.
It puts me in the mind of a
Go ngifaka emqondweni wesive lesehluliwe lesibolile ngekwesimilo.
As Samson stood by the side of this column.
Njengoba Samson ema eceleni kwalensika adlalela sitha.
Humiliated and broken.
Esihliswe sithunde futhi ephukile simo lesinjepho lebeka kuso.
A very gracious symbol of a fallen nation, a morally corrupted
umfanekiso lonemusa kakhulu wesivele siwile sivele sonakele ngekutiphatsa libandla leliwile lelathengisa ngebutibulo balo
fallen into moral decay and surrendered itself to the enemy
wawela wangena ekuboleni kwekutiphatsa futhi watinikela esitheni Sibonelo sesive naloku nje wakhuliswa kuthi ukhonde uNkulunkulu. Kodwa kuwela ekhathe kuboneni kwekuthi phatha kuyakungenisa kuleso sibo. Sibonelo lesinjepho leso lebesingiso. Njengeyaweva nje onke emagcawe athungeletile. Bonke besifazane nebuhlalu babo nekwekugaba emikhonweni nebucwebe lobuhle. Nakanjalo njalo bathi ngako lona nguSamson lona nguloyo lonemandla lokhulume ngaye lona nguloyo muntu lowathi umoya wabo uNkulunkulu labakhulu wawuphila kuye lena indvodza lebe ingathatha sive sakithi wakhuluma ngaso kodwa mbukeni manje Sibonelo lesinjepho, sifundo lesinjepho lokufanele kube ngiso kithi. Kufanele ukuthi kuyindvo lena sizotha kanjani pho?
We should not just approach this as just
asikafanele nje sisondele kuloku njengoba sihlangana ndzawonye ukuthi sibe nesikhathi lesihle emcimbini.
We come together to see where we are standing.
Sihlangana ndzawonye kubona lapho sime khona. Kubona ukuthi kwentekani kithi. Uthi ngangikhona kuva naSamson akungabateki ngangikhona kuva ngakulolu hlangothi lololunye lebantu lebe bavile ngaye yebo ke futhi ngako lona nguSamson
I wonder today if the enemy can't
Ngiyathibuta namuhla uma sitha singeke futhi kulesikhathi lesi sisho ngento lefanako ngeminyakato wethu wePentecostal
Just to speak the name Samson They would all get nervous
Gukuluma nje ligama lelithi Samson bonke bebashaya luvalo ngoba beka ingcebo yaNkulunkulu legcotshiwe watalwa nesiphiwo semNaziri Futhi bebathi ukuthi kwakungekho lutho lolwalungamisa leso sipho semNaziri kuphela nje uma asibambile bekangumuntu lokhethwe nguNkulunkulu welusuku sithunywa lesikhethiwe saNkulunkulu selusuku labanengi babo bacabanga ukuthi lokhu kufanele kube njani labanengi babo bamkhumbula labanengi bakhumbula lapho basabuka lesidalwa lesingenalusito sime lapho nemikhono yakhe itungelethe sigcobo siphumputhekile
Hit him with whips.
Bahlekisa ngaye bamshaya ngetiswe kubathi Phuma Samson wena indvodza lenkulu lenemandla yenda lokuthithe ngako wena lokugcine kakhulu uphi uNkulunkulu wakho na Uma lokho kungasiko nje cishe ngendlela sitha lesithandza kwenda ngayo uma singakwehlisa Kodwa akalokothi ukuthi atame lokho kuphela nje uma emandla aNkulunkulu asebenda ngelibandla Bega yokwesaba kwenda lokho uma tibusiso temnaziri tiseti kwakho kodwa uma angakubona ubhacabuliwe kulapho ke la ahlekisa khona ngawe ngaleso sikhathi lesingathi akukho mehluko emkhathini kwabo nathi babantu labafanako nje njengoba sinjalo Kodwa uma kukhona lokwehlukile, into legcamile netibusiso taJehova kuyo. Bona ke bayesaba kusho noma yini, kuphela nje uma bangawabona lawo mandla uNkulunkulu asebenta, develu unemqondo lowenele kugcina umlomo wakhe uvaliwe. Kodwa uma athi kuthi wehluliwe, uvulela wonke develu langakhona kumkhululela kuwe. Nguleso simo Samson lebekeme kuso. Ake sicabange nje, njengoba ngingawabona emachawe, lamanye awo bomkantshubovu, lamadzala netibati ebusweni bawo. Lapho babuka Samson eme lapho, angenathemba futhi angenalusito, bakhumbula ngekumbona ema ngalesinye sikhathi aphethe umhlathi esandleni sakhe. NemaFilisti layinkulungwane alele afile etinyaweni takhe, futhi manje umfana lomncane umhola ngesandla. Bebakhumbula kuthi babutwa kanjani emkhandlwini wabo. Ngesikhathi kufika indzaba kuthi indvodza nje yathatha lo mdzala lo sewashiswa lilanga, umhlathi wemnyuzi lothoswe lilanga. Uthi manje labaningi benu uthethe umlando wamaFilisti. Leto tikhali leto lawo madoda labe titigcokile makalapha enhloko yabo kwakucishe impela kube li-intshi bugcinsi ngelithusi. Nelibhantshi labo lebe baligcoka bebangamadoda lamakhulu lanemandla, netimbatho telithusi lelinguhafu weli-intshi phansi nasethulu emtimbeni wawo, kuwumbonya ungatholwa sikhali lesidze lesitako, noma kugadla lokukhulu ngenkemba lesika ngetinhlango sitothimbili leyo dzingeka ibalahle phansi ngetinyawo tabo. Manje angakwenda kanjani umuntu munye nje nenkulungwane imtungeletile ahlomile nemachawe lagcokile ngetikhali? Labo makalapha labakhulu lelo liso kuphela lelakhombisa ngalo umuntu bekangamthatha kanjani umhlathi wemnyuzi futhi ashaye ashone phansi inkulungwane yawo ngasikhathi sinye na? Ngani kushaya kwekucala ngalo mhlathi lophushukako lomdzala wawungandiza ube ticucu kumunye walabo makalapha? Bebathi ukuthi lamanye emandla langetulu kwemvelo. Ngesikhathi sekashaye lelo gqawe enhloko, leyo ndvo yafocokela ekhathi yambulala leso sikhathi. Sandla sekudla nesandla sangasencele washaya, futhi ngaso sonke sikhathi uma ashaya emandla uNkulunkulu ashaya ngawo. Akubiti lebe singakucabanga into lenkulu, kubita kuphela sandla lesigcotshwe ngalokuphelele ngamoya longcwele ngemandla uNkulunkulu. Kuthi ngishaye phansi noma ngusiphi sitha, ngaphansi kwanoma ngusiphi simo. Nekuthi lawo machawe akhumbula kanjani, bekungenteka yini kuthi sinendvodza lengakalungi na? Labanye babo bangahle kube bathi cha, nguye lowo. Ngiyawubona nje umumo wakhe, lowo nguSamsoni. Lowo lowakhonta loko lakushito kwakunguNkulunkulu weliqiniso, kodwa uNkulunkulu wakhe impela umshiyile. Kodwa bebasephutheni, uNkulunkulu bekangakamshiyi, bekashiye uNkulunkulu. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuthi akube indlela ngebantu kusihlwa. Akusuye uNkulunkulu loshiyele ibandla lakhe, libandla lelimshiyile uNkulunkulu nelivi lakhe. Futhi nguleyo indzaba. Caphelani, labaningi babo bakhumbula lelicembu lelema eceleni. Wathi ngisakhumbula ngesikhathi Delila athatha futhi ambopha ngetinsambo, kwade ngisho nemahhashi angakhoni kuhlukanisa ekhathi. Kuthi uma sita ethi kwakhe kuthi betifana kanjani nemitiya lemincane, wavele nje watiphula tabaticucu, futhi nangu emile ehluliwe. Futhi lelinye licembu lalingakhumbula ngalobunye busuku endasi eGaza kuthi bamngenisa kanjani. Kodwa bekasolo analo lugcobo lolusethi kwakhe, futhi batama kumvalela ngekhathi base bavala emagede kuye, bathi manje sitomhlasela kodwa umoya wenkosi wabuyela kuye wase ucukula onke amagede wase wenyukela egcumeni nawo. Uma umuntu asendzaweni yekusebentela nkulunkulu akukho ligede akukho lutho lolungema endleleni yakhe. Devele watama kubiyela umuntu wankulunkulu nebantu ngalelinye lilanga ngelwandle lolubovu kodwa wachubeka ngco wendlula kulo ngalokufanako nje. Uma nje umuntu asenkonzweni yankulunkulu kuphela nje uma lugqobo nesibusiso kusethi kwakhe akafanele esabe lutho ngoba usethembisile kuthi uyoba nathi futhi akukho lutho lolungasikhathatha nhlobo. Kodwa lesi sibonele ukuthi kwentekani uma uNkulunkulu kubekethela kwakhe ekugcineni kuphela kuwe. Manje uyabekethela kodwa khumbulani kubekethela kwakhe kunesiphetho. Manje Samsoni bekenda kabi ngabo lobusuku lebebanaye endasi lapho kodwa kugcineni uNkulunkulu bekasenele ngako bekangeke amconzise umkhuleko wami ukuthi kuthi uNkulunkulu ungalokothi uvumele leli bandla lePentecostal lifike endzaweni lapho kubekethela kwaNkulunkulu kukhathala ngawe. Uyothumela tithunywa njengoba sifundisile kuleli viki tivusa baprofeti kusukela phansi eminyakeni usho ngaphambili livi lakhe futhi ubuyisa livi lakhe bese ke uchubeka nekuhamba usuke kulo. Uyotithola ukhumbuthekile futhi ungenamandla, ungenalusito, wehluliwe. Futhi ngesaba, ngulapho la sitawufinyelela khona. Niyabona, Samson wakhangwa bukhathikhathi. Yona kanye, lento libandla namhla lelilwelako, bukhathikhathi. Kuyajabulisa kanjani kubona letinto leti tendeka. Yebo, ngesikhathi batama kubiyela emandla nkulunkulu, bathola kuthi bebangeke bakwende. Samson wacukula lawo magede lamakhulu ensimbi, lebekangasinza emathani. Wenyukela egcumeni nawo futhi wawabeka phansi. Impela akukho muntu lobekathi omlandzela, bebathi kangcono. Uthi uma umuntu eta elugcobeni lwamoya longwele nangelivi lenkosi na isho kanje inkosi kungcono ube nemcondvo longcono kunekutama kuhlasela ngoba utothola kuthi kukhona sandla sankulunkulu lophilako futhi uyasinza. Kodwa siyathola ukuthi kwakukhona lelinye licembu lapho ngalelinye lilanga lelalimbone endleleni yakhe abheke endasi nelibhubezi lagijima laphumela kuye lase liyabhodla nelibhubezi lisilwane lesiyingoti lesingabulala umuntu ngemzuzwana nje labane noma labasihlanu babo kuwejwa kunye nje kuphela lakuthi ngako uthi leli bhubesi liphathamisekile uthi wacaphela umnyakato lapho basabukisisa libhubesi nelibhubesi mhlawumbe liphathamisekile futhi lase lithukuthele futhi lajombela emva kwaSamson uthi nango emile angenakuthi sitha ngalutho kodwa khona masinyane nje. Oh, ulusito sibili ngesikhathi sekuhlupheka. Kona masinyane nje kungani nini nebantu labagulako ningacabangi lokho kusihlwa na? Kungani nini lenesaba ukuthi umuntu lothithe utosho lokuthithe kumelana nawe lokuthithe ngawe na? Bakusho ngaJesu. Kona masinyane nje bekangilombathe emandla aNkulunkulu. Uthi ngamunye wenu ngekuvuma nekukholwa uba ngilo embethe onke emandla lakhona kokubili emazulwini nasemhlabeni kuthi ethe ethi kwakho. Samson aseme lapho emandla aNkulunkulu ehlela ethi kwakhe nelibhubesi lagcumela kuye wavele nje walibamba ngemlomo walidzabula lavuleka ngesandla sakhe.
Here stands the same man.
Uthi ngabe leyo ndvodza lengenta into lenjengaleyo naku kume indvodza lefanako lehluliwe lengena kutisita futhi iphumputhekile.
I can almost point you to a church like that.
Futhi ngicishe nginikhombe ebandleni lelinjalo. Lelingenakutisita lelehluliwe futhi liphumputhekile lalathethembiso.
Rejecting the word. A church that
Bala livi libandla Kristu lalethembisa kuthi belitoba nemandla etikwe kugula.
In my name they shall cast out devils.
Ngeligama lami bayokhipha emadimoni babhekane na devil futhi bamkhiphe bamcoshe.
And the blessings that he promises church and because
Netibusiso latethembisa libandla lakhe futhi ngoba libandla lijikele isuka emihlanganweni yemkhuleko nasebucothweni futhi lenda inkolo yaKristu lisiko futhi likhiphe onke emandla kuko.
Glamour come into our churches and she stands.
Bukhathikhathi bungena emabandleni ethu futhi ume nje cishe ehluliwe. Oh he.
There he stood, all stripped of power.
Nango amile onke ahlutshulwe emandla ngwesifazane ngoba nje emehlo akhe ahambile afuna.
Because some immoral Jezebel set up a system.
Ngoba Jezebel lothite lonesimilo lesibi wahlela inqubo kunqoba ingceku yaNkuluNkulu.
May I say this with reverence? There has been formed.
Asengisho lokhu ngenhlonipho yekuthi thoba. Kubunjwe inqubo yaJezebeli lenqobako.
Bring them all into a federation.
Ibangenise bonke kumfelanza wonye, onke mahlelo, amaPentecostal nabo bonke.
Into the world council of churches, which is no more than a trap of the devil to
emkhandlini wemabandla emhlaba lokungekho ngethulu kwelugibe lwa devil kususa kuwe loko lonako.
Then she'll laugh at you.
Bonake utokuhleka wahlutshulwa emandla nguloyo wesifazane.
IPentecost
eminyakeni lembalwa leyendlulile ayikho ngethulu kweminyaka lengamashumi lasihlanu lendlula yema. Bantu bema ngalokwehlukile.
They come out of different groups.
Baphuma emacembini lehlukene ebuve ngenxa yekuba live kwabo.
And stood out as an example.
Futhi bema njengesibonelo. Futhi uNkulunkulu uthethele lo bandla. Futhi namuhla ngelinye lemabandla lanemandla kakhulu emhlabeni. Kodwa into leliyendako.
She's turned right straight back around.
Liphenduke lajika laqonza ngo esibumbathweni lesifanako lelabitwa kuthi liphume kuso.
Uthi
uma aqala kwenda loko, emandla akhe asusiwe kuye. Siwutholaphi lo mhlangano womkhuleko webusuku bonke na? Umshumayeli akashumayele kute kube cishe insimbi yekucala noma yesibili ekuseni njengoba bekavamise kwenda. Bekatobe ashumayela etitulweni letingenalutho. Bafanele baye ekhaya futhi babone siyamthanda Suzi noma lomunye umuntu emdlalweni wamabonakudze lothide. Manje lelo liqiniso ngani na? Lapho imicebo yakho ikhona, nayo ke insitho yakho. Imicebo yethu ifanele ibe sevini. Bantu base-Arizona bayahlwaya, ufanele uhambe ugubhe sikhashana, siyabona, ubone kuthi yini yakho.
But there stood Samson, defeated, stripped by a woman.
Kodwa nako kume Samsoni ehluliwe, wahlutshulwa ngowesifazane. Onke amandla akhe asuswa kuye ngoba wathinikela yena lucobo. Futhi wakhipha imfihlo yakhe kuwesifazane. Manje sithi nje singathola lokukhulu ngalokwenele kuthi sikweshe ekoneni futhi sikweshe emishini lencane nzawana thite. Sitama kwakha emabandla lamakhulu kunalomfolo landzelako. Sifuna kwendlula iMethodist, iPresbyterian, iBaptist. Leyo akusiyo inhloso yakho. Loko akusiko ukuthi kungani ungiloko longiko.
uNkulunkulu
bekasavele analoko. Akakuvuselanga loko. Wanivusa njengesibonelo kude abeke emandla akhe kini. Kukhombisa inkathimulo yakhe. Kodwa vumela nje labo Ricky labambalwa bangene kuko. futhi bayoguqula batungelete futhi baphume balandzele tintfo letihlotshisiwe temhlaba. Liningi lawo onke emabandla lifuna umfanyana lothite kutsi abe ngumelusi wabo. Lonetinwele letiphothekile futhi ngicabanga ukuthi wathi lokuningi ngalo kunanoma ngubani lomunye. Kodwa ake umthimba wakho ugule kanye uthi awufuni lomunye walabo dokotela labancane labasanza kuphuma esikolweni. Uma utoba nekuhlindwa futhi ube nenhlitiyo yakho ihlindwe, ufuna indoda lenzala lenenhloko lempunga lebe inelwati loluthide. Lokudzingwa libandla kusihlwa livangeli leliyifashini lenzala lelifakazelwe kuthi lingemandla nkulunkulu, hhayi labanye balabo Ricky labancane emasemina ethu labachobosela-ko. Niyakwati lokho ngulapho lasikhona kusihlwa leso dimo lesikuto. Awunamsebenzi wekungena kule nyakanyaka lenjalo empeleni. Waqala kuwa khona lapho futhi awukaze ubuye, futhi ungeke kuphela nje uma uchubeka nekuhamba. Nike nacabanga ngesikhathi lawo mafilisti asamangala ngaSamson. Nike nacabanga ukuthi kwakwendlulane emcondweni waSamson na? Ucabanga ukuthi kwakwendlulane emcondweni waleyo ndvodza na? Ngikholwa ukuthi bekacabanga aseselapho noko aphumputhekile ngalokuphelele, angasayophinze abe nokubona kwakhe futhi. Bekacabanga ngako konke kunqoba lokunengi uNkulunkulu lebekamnike kona. Nangu lapho-ke acabanga ngetinsuku letathi khona loko lebe bavamise kukwenta. Futhi loko kuthi nje akube ngaleyo ndlela umuntu langiyo. Njengoba ngishito lapha esikhathini lesithide lesendlulile, umuntu uhlala njalo acabanga emuva loko uNkulunkulu lakwenta, futhi abuke embili kuloko uNkulunkulu latokwenta, kodwa anganaki loko uNkulunkulu lakwentako. Niyabona na? Bugani kuthi wendani manje? Siyathi kuthi wendene, futhi uthumela kithi, futhi utama kusishukumisa, futhi atama kusibuyisela endleleni leya evini lakhe, futhi alifakazela ngelivi lakhe leliqinisekisiwe. Futhi siyahlala nje silale siye ekhaya sithi wathini na? Ngiyakutonza kuhamba ngibeve bachubeka sikhathi lesithe kakhulu. Loko kwakufika emcondweni wakhe, loko lebe siyokubita ngesikhathi bekanemandla namakhulu ngaso, emuva ngesikhathi akumoya wenkosi, ngesikhathi inkosi iphendule umkhuleko wakhe, ngisho ngaphambi kokuthi akhuleke. Kuphela nje uma asaphilela uNkulunkulu, uNkulunkulu bekafika ngesikhathi. Bekangenaso sikhathi sekucabanga ukuthi yebo-ke manje ngifanele ngikhuleke, ngichethe manje futhi ngibone ukuthi leti nkulungwane temafilisti. Bekathi ukuthi uNkulunkulu bekanayo, kwakungekho kulahlwa. Ngako wavele nje wabamba into yekucala lebekanayo esandleni sakhe waya kuyoshaya. Kunjalo akalinzanga aze athole ticuthe ebuciko noma afunze kuthi kuliwa kanjani. Wavele nje wathatha loko lokwakusesandleni sakhe wase ucala kulwa ngako. Kodwa namuhla sesifunze kuthi kuliwa kanjani nato tonke tivumukholo nayo yonke into kanjalo nekuphikisana nekulwa. Asifiki nzawo, singulokhohlisako njengoba kwakunjalo etinsukini taGoliyadi. Mhlawumbe uNkulunkulu utosithumelela Davide longati tivumokholo, kodwa wathi kuphela emandla uNkulunkulu lahloliwe futhi avivinywa. Lapho libandla lonke lalimile lehluliwe ngoba lomunye umfolo omkhulu bekakhala kakhulu. Tinsuku temimangaliso sebendlulile, kodwa akusebentanga ngesikhathi umuntu waNkulunkulu enyukela lapho. Lo mncanyana lonemahlombe lagobile, umfolo bukeka abovana, kodwa uNkulunkulu bekanaye, beka nesendakalo. Futhi bathi thatha lesi lapha sivumokholo selibandla lethu, uphumele lapho futhi uhlangane naye. Wathi angaze ngiyifakazele leyo ndvo, angati lutho ngayo. Ngase ngiyathola ukuthi ivesi yabufundisi yasawula yayingazange imenele umuntu waNkulunkulu. Ngakho walahla lento futhi wathatha lokho lebekakwathi ukuthi kwakuliciniso. Futhi namuhla asithi ngitikute ebucingo noma lesinye sikusadokotela kungena ebandleni lelitsite noma lokutsite. Into kuphela lesithi ngako ngemandla nekuvuka kwaKristu etimpilweni tethu kuthatha livi laNkulunkulu. Ngaluthando laNkulunkulu etinhlitweni tethu kuthi siqinisekile ukuthi uNkulunkulu utophendvula lokho lesikucelako. Akayuba godlela lokuhle labo labahamba ngalokucondzile phambi kwakhe. Manje wacabanga ngetinsuku takhe letinkulu lapho kwakutinsuku letinkulu. Libandla kusihlwa licabanga emuva cishe eminyakeni lelishumi nesihlanu leyendlula emvuselelweni yekuphilisa kwaNkulunkulu kwekuncoba. Manje kanti futhi uwaNkulunkulu nebantu bakhe lebebahlulekile. Lokho bekufanele ngabe kumatima ngalokwenele ukuthi Samson bekangema futhi acabanga ukuthi bekajabhise uNkulunkulu.
It wasn't God's fault he was defeated. It was his own fault.
Yena kwakungesilo liphutha laNkulunkulu ukuthi wehluliwe. Kwakuliphutha lakhe lucobo. Nangebantu baNkulunkulu wavuselwa kushumayela livangeli emandleni akhe. Futhi ngekugwadla nalona wesifazane lothandze mafashini, wesifazane lonesimilo lesibi, bekalahlekelwe ngiwo onke emandla uNkulunkulu lebekamnike wona. Kube njalo nangelibandla. uNkulunkulu waphakamisa libandla ukuthi libe yindlu yekukhanya, kukhulula emandla akhe. Kuphilisa labagulako, bavusela abafile, bakhiphe amadimoni, baphile ngcwele, bashumayele livangeli lelingcwele, balibonakalise, kodwa sicala kungena ngekunyenya futhi sehlisa imivalo. Sithatha tibonelo letingakalungi. Besifazane benta njengemfati wemelusi, wamvumela angalawuleki, wahulathi inwele takhe, agcoke noma nguliphi luhlobo lwetimpahla letikhanukisako, angamkhudi. Futhi labanye besifazane bathi, uma thathe sibanibane angakwenda, bengingakwenda nami. Ungakwendi lokho kube sibonelo sakho, niyabona na, uNkulunkulu wakutshela ukuthi yendani, hlala nalokho. Manje khona-ke uma nenta lokho nentela phansi uNkulunkulu kanti futhi nentela phansi bantu bakhe, nentela phansi bantu bakhe. Uma nibendela phansi nentela phansi uNkulunkulu, uNkulunkulu ukubeke lapho ukuthi ube ngumlinzi. Uthi uma ubona sono singena ngekunyenya esikhundleni sekusika lendvo isuke, bayayiwunga. Uma onke emagonsa esifundza ahlangana ndzawonye sitoba nendvo lethi ide, sitovotela le mfundiso lethi iphume ebandleni yekuphilisa kwaNkulunkulu. Asikuthandzi. Bese-ke uyahamba uyovotela kumelana nalo. Oh, kukuthi nguleyo ndlela lokwenteka ngayo. I-Methodist, wena Methodist, wawuvamise kuba nekuphilisa kwaNkulunkulu emabandleni. I-Presbyterian iluthela, bewunako kathene. Wawuvamise kuba nekumemeta nekujabula. Kwendekani kuko na? Mine sicuku saboriki labancane, labangemakhulu lalishumi nesiphohlongo nendvo, labathatha lento bayisa ebukhathikhathini, futhi yasuka yahamba. Nani nini emaPentecostali nende into lefanako, kunjalo. Futhi manje nimenje nehluliwe njengabo nonke nihleliwe. Futhi thine licembu sikholwa lokhu. Futhi uma ungesuye wethu utoya ezogweni. Futhi wendani uphikisa na? Awufiki nzawo. uNkulunkulu akathibonisi yena lucobo asekela nini ngoba nimenje nehluliwe njengabo bonke labanye. Ngoba nithethe indlela lefanako nale bebayenda impela. Manje bekasiboshwa sesive lebekavuselwe kusibhubhisa. Naku kume leyo ndvodza lenemandla ime lapho. Siboshwa saso impela sive leyakhuliselwa sona uNkulunkulu ukuthi isibhubhise. Angifuni kunilimata kodwa ngiyethemba ukuthi kuyanisida. Futhi naku kufika libandla lePentecostali. uNkulunkulu lalivusile, lidonsa liphume emhlanganweni. Lapho labayisa khona. Futhi manje sewusiboshwa selicembu lelifanako. Manje ngiyathi ukuthi lelo liciniso. Bese-ke umuntu lothi ke ake asho lokuthi ke lokumelene nako sewulungele kubaphonsela ngephandle kucisha impela impumputhe ihola impumputhe futhi noma ngubani uyathi ukuthi libandla lePentecostal eminyakeni lengamashumi lasihlanu lendlula belisola yonke into leyayitotisela yona benibobhuti nabosisi futhi nasiphila lesikhathi futhi wakhuluma ngelibandla lesimanje nemafashini alo nebesifazane ngendlela labenda ngayo nemafashini labawenda nale ndvodza nekwendela phansi livi lankulunkulu nankulunkulu wakubitela ngaphandle kwako futhi wajika ubuyela emuva ngco wase ubuyela ngco emveni lefanako unkulunkulu lakubitele ngaphandle kuyo futhi sona kanye sizathi unkulunkulu lakuvusela kuthi ube nguloko ume uboshelwe esigcotsheni salelinye lihlelo wehluliwe njengoba bekanjalo uSamson nemehlo akho agujwe akhokhwa evini nako konke lokunye kunjalo kubi kakhulu uNkulunkulu ukuvusile kuthi wehlule leyondo uthi ujoyinane nayo naSamson ufike wajika ngqo futhi washada wesifazane washada kuyo impela imbo uNkulunkulu lamdonsela ngaphandle kuyo nelibandla libandla lePentecostal lajika labiyela emuva ngqo futhi lashada nalendlo uNkulunkulu lamdonselela yona ngephandle ungeke usebentane leliqembu uNkulunkulu usebentana nemuntu ngamunye bekuhlala njalo kungumgomo wakhe emadvodza lamabili anemibono lemibili lehlukene uNkulunkulu uthola indvodza yinye kuyakhe nguloko kuphela lafanele abe nako indvodza yinye nguloko latama kukuthola namuhla utama kukufaka esandleni sakhe utothatha munye lapha nalomunye laphaya akuyuze kwaba licembu ngako kukhiphe lokho emcondweni wakho uma uhlela khona lapho-ke ulahlekelwa kwakho ulahlekelwa butibulo bakho ngifuna kubuta noma ngimuphi umuntu wake wayibona nini indvodza ivuka nemlayeto kaNkulunkulu futhi wathi nje angashiya umhlaba bawuhlela futhi kwathi nje bangahlela lafa futhi alizange liphinze libuye futhi akukho ngisho nasinye sinye sihloko sembhalo nzawo akukho ngisho nalesi sodwa lesincane semlandvo akukho nalinye livesi emlandveni lelikhombisa kuthi noma nguyiphi inhlangano noma nguliphi licembu lebantu lelake lahlela balahlekelwa ngemandla abo akamoya futhi bangaphinzi babuye futhi futhi hhayi indlu yankulunkulu lophilako itemometha yakamoya emashumi lamane ngaphansi kwaziro sonke sikhathi kungaleyo ndlela simo sekumesaba nkulunkulu emandla ako bawaphika labo-ke ubagweme nkulunkulu ngale todi nsuku bekahlala njalo avusa umuntu lotsite lobekangayichumisa leyo ndlo isuke ngqo esisekelweni sayo futhi athathe leli cembu lelincane libandla lelashiywa futhi alithathe liye ekuncobeni utokwenda futhi akaguquki unkulunkulu nkulunkulu uma ake asho noma yini angeke aze athole umcondo longcono kumbulani loko kwethemba kwethu uNkulunkulu wenda indlela ukuthi umuntu amkhonde ngaphansi kwengadi lechithekile e-Eden akazange ayiguqule angeke ayiguqule uma akwenda unemthondo longcono kunaloko lebekanako kwekucala ngakho angeke abe nako uhlala njalo afana uNkulunkulu bekahlala njalo avusa sivele siphumile abethatha indvodza ayimisele ngaphandle lapha bese uletha livi laNkulunkulu kuyo futhi walahla yonke lento wathatha kusukela lapho futhi wachubeka akayuze athathe inhlangano futhi akwende utokuthatha uma nje utomlalela dinikele wena lucobo yebo yona kanye nje lento lathalelwa emhlabeni kuthi waphiwa emandla ekwenda wema asiboshwa saleyo ndlo lefanako bamenda wenda imigilingwane yekujabulisa abajabulise imigilingwane ohe akewe wesifazane amiyenge eveni laNkulunkulu livi laNkulunkulu laliyimfihlo kuye kwakusipho semnaziri futhi bengafanele atshele muntu loko kodwa wathola kuvumela lokuwungwa ngowesifazane kuthi ngiloko lokwentekile kithi namuhla sithethe tintho ebandleni lethu loko kwakungesiwo emakristu akukho bandla lelihlethi ngephandle lithi akukho bazenzisi kulelo bandla konke kwenda kugcwele bazenzisi nato tonke tinhlobo kunjalo kodwa ngitoninika lesiqiniseko lesi manje loko kusedlangaleni
Ungahle ube welizangana leMethodist noma lizangana lePresbyterian kodwa ungeke ube we ungeke ulijoyine libandla ungalijoyina lidlangana kodwa ungeke ulijoyine libandla uyatalwa kulo futhi uma utalwa kulelo bandla akukho mzenzisi kulo yonke into ekhathi lapho ingcwele futhi ingcwele ngoba nifile futhi impilo yakho ifiswe kuNkulunkulu ngaKristu inamatheliswe ngeluphawu ngamoya longcwele devele bekangeke akhone kukuthola kube bekafuna futhi ofanele efike ngendlela lefanako nalena lowenda ngayo bese ke uba ngumnakeni yabona na ngako ungeke ukhone kukwenda kodwa ungalijoyina libandla nganoma yini kuthola nje emalunga tinqumo njengoba ngishito itholo ebusuku konke lesikuvako namuhla kubonakala kungumkhankaso lomkhulu namuhla sithi emalunga langethekile emalunga langethekile chathi siyabashaya babanika sipho ngoba baletha lomunye umuntu kuthi abe ngokusondo sikolwa bamgucula uthi uyini ngesikhathi umthola lapho na wevani na Jezebel lothite lomncane lothipendile akhuluma ngetingane takhe ngebusuku bangayitolo noma lenye incwadi lencane lefundwako ilenga elibonzene futhi niyathi kuthi lokho kunjalo nePentecostal ishelelela kukongqo ake kulenye indzawo nende incwadi tenu letifundwako lene kufundisako into lephakeme kunakho tonke ebandleni lilunga lelitsala hayi umbishopi hayi umfundisi wesifundza lothithe noma lokuthithe uNkulunkulu sebentana nelilunga lalelo bandla manje uniketha libandla lakhe umlayeto wakhe naloko labakudzingako yebo ake wesifazane amiyenge amsuse evini laNkulunkulu kanjalo bakwendile namuhla bakwenda kanjani na yebo ke manje buka ngitokutshela mina kethu sibanibani manje niyathi labo bantu laphaya benda loko bayakubukisisa loku leso akusiso sibonelo senu Kristu usibonelo sakho wathi ngikunike sibonelo akabe sibonelo sakho into lefanako emabandleni nguloko impela nje labakwendile akuthi Jezebel unina wetingwababane sambulo selishumi nesikhombisa ende into lefanako mbuyisele ngqo kulowo mnikeni lofanako lomzala manje uphumputhekisiwe etintweni takamoya letichubekako Oh, awucabangi kanjalo kodwa kunjalo. Ungangitsheli, niyabona na. Bengisolo ngiwela emuva nasembili e7 sonke kule minyaka lelishumi nesihlanu ledlulile. Baphumputhekile. Indoda kamoya kubona uNkulunkulu efika futhi ende kona kanye nje lokho lathi uyokwenda etinsukwini tekugcina. Athi yebo ke, ngiyakutshela, ngikholwa ukuthi lokho kungaba kuhle. Kodwa le nkonzo emva kwakho Ayisiyo yaNkulunkulu. Angawaletha kanjani uNkulunkulu emanti lababako nalamnanzi emthonjeni lofanako? Akukho lapho. Yebo, baphumputhekiswe etintweni takamoya nelivi laNkulunkulu. Babuyela emuva kuyo kanye nje. Imbobo lefanako labadonswa kuyo. EmaPentecostali atalwa ngaphandle kwenhlangano. Nemuntu wababuyisela enhlanganweni. IPentecost isendakalo inhlangano lengeke seyisimele. Ngoba kusendakalo semuntu ngamunye. Kunjalo manje babukeni bemile behluliwe licembu lonke bafundisi abakhona kuba nabo ebandleni labo ngaphandle uma banesendakalo sesemina lomunye weminyakato yethu lemikhulu yePentecostal ngalelinye lilanga bafanele bathathe iphunywa tabo tenkolo embi kwadokotela wetifo tengqondo kuthola uma yakhe iIQ isetulu ngalokwenele ukuthi abe sithunywa senkolo lenye inhlangano yethu letinkulu bone uma iIQ yabo iphakeme ngalokwenele uNkulunkulu bekangakaze abe nalutho lolunjengalokho wathi linza etulu lapho uthe ugcwaliswe ngemandla lavela ngetulu khona ke unayo yakho iIQ kubitha ini kwenda lokho ababahloli ngalokho Jesu lakusho kubahlola ngako babahlola ngemicabango yabo lucobo yetihlakaniphi iIQ ngesithunywa senkolo uNkulunkulu akasho ukuthi baphe emandla ekuhlanganisa kodwa wathi niyokwemukeliswa emandla lavela ngetulu kodwa siyabaleka kuwo kumbulani libandla leRoma leCatholic kuqala lalilibandla lePentecostal kunjalo impela AD 33 kodwa ngoba labo Ricky bangena kubo bakhulisa indlela yako lapho umuntu lodumile into yokuqala niyathi emkhandlini waseNaisiya lemukela leli cebo futhi bahlele lendo yafa umprofeti sibili waphila esikhathini sakhe sekuphuma cishe eminyaka leyingulungwane wendlula eminyakeni webumnyama ngiloko uNkulunkulu lakukhombisa kulahlwa kuyo yonke incubo ekucaleni kunjalo bafundisi bendlula kusemina ngine PhD noma iLLD ngaphambi kokuthi bathe bakhona ngisho kwelusa libandla babonise likhadi lenhlanganyelo umbhetho umprofeti wenkosi waphuma ehlane futhi akukho muntu lobekathi lapho avela khona noma lapho aya khona kodwa bekana isho kanje inkosi uNkulunkulu wakufakazela bekangekho ngisho nakuyinye yetinhlangano tabo leyo yincubo yankulunkulu kunjalo bafundisi besemina bendani na besifazane labagcoka kwelive bagcoka tikhindi tinwelele tiphunguliwe nendvodza lengenawo umoya lowenele ngayo kuthi ikulahle noma nguyiphi indvodza akuthi umkayo ethinte loko idzinga kubhacabulwa lokukahle kwelivangeli kunjalo uyatifakazela yena lucobo akahlonipheki uthi uyakuvuma noma ngumuphi umuntu lobekangakhipha umkakhe esitaladini agcoke lawo mabhuluko lamatsadlana baphuma lapho nawo batimbinje kakhulu sikhumba singaphandle futhi ahambe ehle ngesitaladi kanjalo lihlazo lucobo ebuntwini gimi kukhombisa ukuthi kukhona lokushodako kwalenye into lengekhathi kukhombisa kushoda kwalokuthide uma ufuna kubukeka kahle thola lokuncane kwe 2238 lokuncane kwa Jacobe 514 uhlanganise konke ndzawonye lokuncane kwa Johane 316 futhi konke lokhu futhi ukuhlanganise ndzawonye lokho kuyoba ngilokwenele kwekugcobisa kwakho iMax Factor ngiyabona lapho kunemadola latigitsi letilikhulu amadola latigitsi kathi letilikhulu achithwa minyaka yonke nje emithini yekupenda imilomo noma lokuthinte lenye yaleto tinto netithunywa tenkolo ensimini tibulawa indlala futhi wena uthi ngitsi libandla ngani kungenta ngibe nemahloni singena kubo bonke lobukhathikati tinto letinkulu wendani na kukhombisa ukuthi uthethe umoya waJezebeli ungenalutho ngeva umfundisi ngalelinye lilanga indoda lelungile ngiyamthanda njengendoda uwenhlangano letsite uhlala ngesheya kwemfula usuka kithi futhi bekane luhlelo lwemsakado usanza kubuya nje bekakhuluma ngalaba lapha besifazane lofake donke letinto leti lapha letiluhlatha sasibhakabhaka netinto etikwebuso babo yebo ke ngangisaba imposa kufa lokuqala lengambona ngangise Los Angeles futhi ngangilindzele umnakethu uAgantrite somabhizinisi longumKristu ngabona wesifazane enyuka ngacabanga impombatana etatane ngesithunywa senkolo ngikubonile kulephelo futhi ngitibonile timhlupho angikaze ngibone lutho lolunjengaloko bengitokwenyuka ngimcele ukuthi ngingamkhulekela yini ngitele kutothola naku kwenyuka lomunye ngendlela lefanako angikusoli utama kubukeka ukahle kwendlula konke kodwa impela bani ngimuntu ngako niyabona na kunjalo ngendoda yathi bende live lelihle ngalokuthi egcaca ngesikhathi benda leyondo kimi kwenda sicuku semahedeni futhi noma ngimuphi wesifazane uyakwenda kukhombisa ukuthi kukhona lokushoda kukuye kuthululwa lokufanele kugcwaliswe ngakristu futhi noma ngimuphi umuntu lovumela umkakhe ende indlo lenjalo kukhombisa ukuthi akasenalutho naye uthi noma ngimuphi umshumayeli utokumela ebandleni lakhe kukhombisa ukuthi unekushoda ngalokuthite naye uthi noma ngiphi inhlangano leyo kumela ikhombisa ukuthi bafile kunjalo buyelane eBhayibhelini nako kuMsamson lohlushwe tinto letinjalo njengesibonelo kithi indvodza lenkulu oh he bamvumela kanjani akwende njengoba Samson acabanga ngetiphosiso wacabanga ngetinto lebekathendile nekuthi wamjabhisa kanjani uNkulunkulu ngiyakubuta ngabe kuke kuse yini kubantu uma niva emilayeto lenjalo ngikumelana nako. Umkami uthithe kimi ngalele linye lilanga. Wathi emva nomunye bekangithethisile. Wathi wangibhalela incwadi wase uthi Billy, awubayekeli ngani labo besifazane ngetino letabo letiphunguliwe. Nendlela yabo wathi bantu bakukholwa ukuthi ungumboni ufanele ufundise lesifazane ukuthi itholakala kanjani tipi wota kamoya letinkulu futhi ukushiye lokho kuhamba ngathi ngingabafundisa kanjani tibalo tabongwaqa babe bangeke sebafunda ngisho bo ABC babona niyabona na niyabona impela ungakwenda kanjani sibumbatha lesinjepho sesono luphawu lwaso lukhombisa noma ngibani uyathi ukuthi pende uluphawu lwemahedeni ngesithunywa senkolo pende wemahedeni emandiya apenda buso bawo lapha e-Arizona ngaphambi kokuthi athi nkulunkulu bake bamathi nkulunkulu awudzingi ukuthi ubatshele lutho ngako bayalisusa kukhombisa ukuthi balwa nankulunkulu uma bakususa kukhombisa ukuthi banekuthula nankulunkulu sitibika ngesive samakristu sibite bantu bakithi ngebantu labangemakristu ngema e-Afrika ngalelinye lilanga lapho inkosi yayibuyisele ekuphileni indvodza leyayikhubateke kakhulu umfanyana lonemasoli netinto lebekatendile lapho cishe esikhathini lesiyimizuzu lelishumi nesihlanu uthi ngabuda bangakhe etinkulungwaneni letingemakhulu lamabili letingemashumi lasihlanu lebengikhuluma kuto eThekwini batokwemukela inkosi Jesu futhi basukuma cishe etinkulungwane letingemashumi lamathathu nento bathi benginebahumushi labalishumi nesihlanu bathi bebaconze ukuphiliswa kwenyama ngathi bengiconze insinziso ngakubeka ngebahumushi futhi ngathi bonke labangiconzako bebaphethe tithixo letincane bafafatwa ngengadi emabhukheye tonke tinhlobo tetinkoloze tidladla telibhubesi ngase ngithi nina lenikholwako ukuthi nifuna kusuka ukuthi inkoloze futhi nikhonde nkulunkulu lokhona kwenda lo muntu aphelele lekeme lapha njengoba umbonile enda namuhla futhi waze wambuyisela ngisho emcondweni wakhe lophilile uma umfuna njengomsenzisi wakho khombisa ubucotho bakho wephule sithixo sakho emhlabathini kwakufana nesiphepho seluthuli futhi kume lapho besifazane lebe bangcunungcu ngaphandle kwesiceshana sengubo lesasilenga ngembili kubo konke kwenyukele elukhalweni lwabo bebangcunu futhi ngathi phakamisa tandla takho futhi ukhuleke umkhuleko wesoni futhi uthi nkulunkulu baninemusa kimi soni ngase ngithi ethi kwetinkundla letifanako lemnine kuto phakamisani tandla tenu manje futhi nemukele umbhaphathiso wakristu wamoya nabanye abafundisi lapha batonibhaphathisa ngembhaphathiso wemakristu futhi ngesikhathi baphakamisa tandla tabo labo besifazane bebe bangadi sandla sakudla nesencele bangena lapho bangcunu ngalokuphelele kodwa ngesikhathi besuka bahamba bagoxa imikhono yabo kuthi baphume ebukhoneni balengapane sikhathi lesingumzuzu munye naJesu Kristu wabenda badati ukuthi bangcunu kuthi namuhla umnyaka ngeminyaka sihlubula kakhulu futhi sisuse lokunenge futhi oh angaze bese ke sikubita ngunkulunkulu Gwendiwe yini na, inhlangano yenu lenivumela nikwende. Kunjalo, inqubo lowakhuliswa ngayo ukuthi utihlande uphume kuyo. Uyibuyisele emuva wayifaka futhi. Ngiyethemba angivakali ngingilohlamba latha lokungcwele. Ngiyethemba ngini, akusiko ukuhlamba latha lokungcwele. Livi lenkosi, impela kunjalo. Manje siyathola ukuthi ngesikhathi Samson ema lapho abuka siphotsiso sakhe abuka ukuthi kwakukatse kwendiweni kunembeza wakhe longekhathi ukuthi bekajabhise nkulunkulu bekajabhise bantu bankulunkulu futhi nango emile njengesibonelo acabanga emuva lebekangiko futhi acabanga manje ukuthi bekayini futhi ngesikhathi enda lokho wamemeda kakhulu Oh, uma libandla kusihlwa belingema lithule umzuzu futhi libuke emuva elusukwini lwePentecost. Libuke emuva lapho sacala khona futhi niconze simo ivumo kholo tethu nekufikisana lokusifake kuso.
Samson cried, Lord,
Khala futhi, Samson wakhala, Nkosi Nkulunkulu, phinzisela emehlo amlamabili. Kube besingamemeta loko kukhala kwekuthi sola lokufanako. Nkosi uNkulunkulu, letinto leti tingihole ngekuphumputseka tonke letikhathi leti. Bekati ukuthi kwakukhona intsengo yekubhadala. Sewuyakwati manje. Meda umkami wathi kimi, wathi buyela emuva etiven tonke emuva nasembili. Ngaso sonke sikhathi ushumayela, buyela emuva ngqo. Bantu benda into lefanako nje. Uthi kusitani na? Ngathi ngelusuku lekwahlulelwa, kuyoba khona kurekhoda ngetheyipu, etheyipini lenkulu yankulunkulu. Antati letintho leti. Nkulunkulu utokuchumisa etibhakabhakeni. Utofanele abe neliphimbo lapho kulahla live ngalo. Neliphimbo lilivangeli. Ngiphinziselele Nkosi ngetitha tami. Phinziselela emehlo ami. Baligubhe balikhipha Nkosi futhi naku ngimile. Samson naye bekathi ukuthi kwakunekwenteka ukuthi uNkulunkulu ake abuye futhi amuve. Ngisho nasetimeni takhe kwakunekwenteka, oh bandla, kusenekwenteka kungakhathaleki ukuthi bonke bendani. Njengoba siva namuhla kakhulu impela, tincumo letiningi kakhulu letendiwe, tincumo. Tincumo tichaza ukuthi litshe kuvuma. Njengoba ngishito phambilini, buhle buni litshe leliwendako uma ungenaye umbathi wemahle lapho nelivi lelikhaliphako kusika lelo litshe libe litshe. Lelibekelwe indlu na kusita ngani kwenza tincumo uma usavumela besifazane nowesilisa bahlale njengoba bebanjalo futhi nje bajoyine libandla na yincwaba yematshe langakalolongelwa lutho lesikuthi ngako ngimeselane wematshe indvodza nelivi laNkulunkulu emandla laqinisekisiwe kufakazela ukuthi uNkulunkulu wamthuma kubumba lelo bandla nekujuba indvodza live futhi abalolonge babe ngematshe emadodzana nemadodzakati aNkulunkulu langena esakhiweni sakhe impela kunjalo. Ohe, bekakwati kuba nekwenteka, noko kuthi kungaba khona uNkulunkulu lotokuva umkhuleko, kube kuphela besingakwenta loko kusihlwa. Jesu wathi ngesikhathi alapha emhlabeni, iJohane 14:12, loyo lokholwa ngimi, le misebenzi engiyenzayo mina naye utoyenda. Jesu wathi noma iBhayibheli lathi, kumaHebheru 13:8, loko kucashuniwe esikhashaneni lesendlulile. Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi. Uthi sibita lokuphila loku kwebuhlelo kithi. Ngekuphila kwaKristu futhi sende letinto lesitenda kona ningibitelani nithi Nkosi kepha ningayigcini imiyalo yami na niyabona na ningibitelani ngaloko na oh uma ungenawo emalunga lasihlanu ebandleni lakho thola liciniso kuko lokunokwenteka futhi kuyafana manje kunekwenteka. Kodwa bona banamuhla ababonakali bawubamba lo mbono njengoba kwenda Samson. Ababonakali bakuthola bacabanga ukuthi yebo-ke sengithe kutinda kahle futhi sinemabandla namahle futhi asinawo niyabona na. IBhayibheli lathi loyo lonjingile umnyaka welibandla laseLaodicea bewungeke udzinge lutho futhi angathi ukuthi bekangunu aphumputhekile awe kuhawukelwa. Futhi akathi ngisho nekwati. Manje uma ubone umuntu ehla ngesitaladi, lobe kangcono futhi aphumputhekile, futhi wawungabatshela ukuthi bebakuleso simo, bebangcono, bebafanele bafike njona thite futhi bafihlwe. Yebo-ke kunekwenteka ukuthi ungamletha lo muntu esuka esitaladini. Kodwa uma bajika bangenawo emandla engcondo lenele kukwati. Kodwa manje libandla alinawo emandla akamoya ngalokwenele ukuthi likwati. Lingcono lekuhawukele. Liphumuthekile, lilusizi, liphuyile. Kristu angephandle, angcongcotha, atama kungena. Kepha noko wena uthi awukesweli lutho. Ngiyathi ukuthi loko akuconzakali kulabanye benu. Kodwa kuliciniso laNkulunkulu. Livi lisho njalo. Abawubambi umbono, ungabatshela ngako, kusuka nje, kuhambe. Mhlawumbe khona lapho-ke, kukhona kuhlabeka lokuncane, ngakusasa konke sekukhohlakele ngako. Babuyela emuva ngqo ephathini yabo yemakhadi naso sonke sitishi sabo nekuthunga nekuba wato tonke letintho leti futhi loko konke kukhohlakele ngako uNkulunkulu angenda lenye into letsite ngalomunye umuntu futhi yebo ke kwentekile nje niyabona devil nje sewufake kakhulu poison emcondweni wabo netintho sewubende bangathi kuthi bakuphi icobo lwabo nalami nicini bangashaya tandza tabo futhi bampongolode amen badanse emoyeni loko akusho ngisho nayinye indlo ngiwabonile emahedeni enda loko kunjalo babe nemibuthano lemikhulu wena uthi sisenayo imvuselelo mnakethu Branham mhlobone emvuselelo nginembuthano welibandla kwakusendasi eKentucky sasivamise kukubita ngokuthi mihlangano leyinzenzenze futhi loko ukuthi akube ngiko lokukwentako lokuyinzenzenze futhi bavela khashane ekukhangekeni kwelivangeli kunjalo yebo bathi sibe nemhlangano niyathi kuthini sinadokotela sibanibani ukuthi ethe egolobheni futhi sibe nedingulungwane konke emabandla abambise nenzawonye sendani sinemvuselelo na sibuyisele ebantu evini lankulunkulu nankulunkulu ahambe ayosebenza ebandleni na sendani na sinesicuku sekuhlangana nzawonye futhi sikhathumla ngalokucwebetelako kwelive loko kunjalo impela ngumfunzade umbukiso weHollywood wena uthi lawo ngamaBaptist lawo ngamaPentecostal kunjalo etulu ngembili besifazane bagcuma futhi badansa futhi babukeka kabi bagqoke ingubo letinzadlana letimpintshanako loko kungemahloni angikhoni ngisho ukuthola emagama khona manje kulihlazo indoda ihleti lapho impongoloda luthuma uNkulunkulu haleluya mhloboni yamoya lonawo empeleni nicabanga ukuthi Jesu bekangamemeta entweni lenjengaleyo na bekayokulahla nicabanga ukuthi Isaya wavuka enkundleni Jeremiah, Amos, lomunye walabo baprofeti beltestamente lelidala avuke esigcaweni njengoba benda futhi batibona tingo labatibona tendeka kuthi bakhala kanjani bamelana nako bathi yena kanye loNkulunkulu lentisho kuthi niyamkhonda uyonibhubhisa bekayokusho into lefana kwenamuhla impela bekayoyisho lokho akusho lutho ngumdlalo wekubukisa sineHollywood lenengakhulu kodwa ayilethi umoya nemandla kaNkulunkulu efe kungahle kulethe umdlandla kodwa akulethi emandla kaNkulunkulu abavumi kukhokha imbadalo Samson wakhuleka kahle wakhuleka ini na sengivala ngingasho lokho Nkosi angife nesitha nguleyo inkathathu abafuni ukukhokha intsengo yekufa uthende wena luchobo wathatheka emangweni ungene esiqukwini sebantu lothi matanisa nabo futhi udlale emakhadi hlala ekhaya futhi ubukele tinhlelo udla tinqedo temafohlofohlo uthi unathe emakhokhi sakhiwo selibandla sihlala singenabantu kunjalo bakwendele likhadi lebusayina utowuta kusondo sikolo atinyanga letisithupha eminyakeni umdlandla lowendiwe ngumuntu kanje leni kuthi ngako ngumoya longwele wena uthi nginaye impela utiphasisi kwako yebo mnumzane umshumayeli akashumayele liawa noma lenye into lefana naleyo sewulungele kubitha libhodi lemagonsa bese uyamphonsela ngephandle kunjalo ufuna kudla likhekhe lakho uthi uligcine nalo ungeke wakwenda lokho cha mnumzane ufanele utinikele wena lucobo unembadalo lofanele uyibhadale unekuhlanda lofanele ukwende futhi ngiyanitshela lonke libandla lelive lidzinga kuhlanteka yonke indlela kusuka epulpiti kuya egumbini lemlinzi sakhiwo kunjalo kuliciniso angathandzi kubhadala kodwa Samson wakhuleka khona lapho athi Nkosi angife nalamafilisti beke ehlulekile kodwa mangife ufanele ulungele kufa esitheni lesina lokuncoba loku etikwenu Ufanele uvume kunikela imibono yakho luqobo. Samson wavuma ukukhokha intsengo ukuthola emandla aNkulunkulu futhi. Angathi noma nini besifazane niyavuma yini kuyekela tinwele tentikhule na? Angathi noma wena ndvodza unesibindi lesenele kumtshela lokho na? Ufanele kuba yinhloko yendlu. Uyinzamo uyakugucula. Lokho kuphambene. Nicabanga ukuthi imvuselelo leshukumisako iyoke ikhiphe labesifazane kulamahhovisi emmangweni emaphoyisa etitaladini netintho na? Ufanele abe sekhishini. Ucabanga ukuthi bewuyoke ukhone kuphinze umbuyisele kuloko futhi? Cha mnumzane, angeke aze akwende ngaphandle uma asenziswa. Khona-ke utokwenda. Awunawudzingeka kuthi umtshele lutho ngako. Utothola inzawo yakhe. Moya longcwele utomholela enzaweni yakhe. Kodwa uthi moya longcwele uyangihola kuloko lokuphambene nelivi na? Ungakubiti loko ngamoya longcwele. Uyavuma yini kukhokha intsengo na? Loko kusebandla lePentecostal, niyavuma yini kukhokha intsengo na? Futhi ngiloko-ke niyabona ukuthi ihlobo luni lwelihlazo lesime kulo kulungile. Samsoni athanda kukhokha imbadalo kuthola emandla aNkulunkulu futhi. Oh, ngiva labanye benu bathi sinemvuselelo noko mnakethu Branham. Kodwa utholani emva kokuba sewuthole imvuselelo? Billy Graham wathi emlayetweni wakhe eLouisville eKentucky ngesikhathi ngihleti naye ekudleni kwasekuseni, wasukuma lapho wase uthatha iBhayibheli futhi wathi, leli Bhayibheli liyindlela yaNkulunkulu yekwenta tintfo. Loko kuliqiniso kanjani pho? Kodwa-ke kwende yintho lelandzelako. Wathi Paula wangena edolobheni futhi wenta lophendukile, washiya loyo lophendukile lapho munye lophendukile edolobheni. Ngeminyaka lotako wabuyela emuva, naloyo lophendukile bekanemashumi lamathathu noma emashumi lamane laphendukile, futhi wangeniswa kuKristu. Wathi ngiya edolobheni futhi ngentani ngibe nalabaphendukile labathi nkulungwane lethi ngemashumi lamathathu. Incumo. Wathi ngibuya emva kweminyaka ngide ngisho labangamashumi lamathathu. Wathi yini inzaba na? Wase-ke ukhomba kubashumayeli. Wathi ngini nini bashumayeli labavilaphako? Uhlala netinyawo takho etikweli deski futhi ungahambi uvakashelana nebantu. Manje loko kwakungilokunenga kakhulu kweliciniso kuloko. Kunjalo. Kodwa kwakungesilo lonke liciniso. Njengendvodza idla lihwaba yathi yilumise. Lolomnyama lomtsala wase uthi, oh, loko bekukuhle kodwa impela kukhona lokunye kwako. Futhi kunjalo. Futhi naku lokwakungiko. Ngangibani mine kuthi ngithi kuloyo mvangeli lomkhulu? Ngangibani mine kuthi ngikhulume livi endlotsaneni njengaBilly Graham na? Akube khashane nami, leyo yingceku yaNkulunkulu. Bengingeke ngikhulume ngako ngaphandle uma bekangangibuda. Futhi mhlawumbe bengingasho lokuthide. Kodwa bengingathanda kusho lokho. Billy Mshumayeli lovilapha kangaka wabekathi inyawo takhe tisetikweli deski ekuphendukeni kwaPawula. Lowo lobekanaye na? Kwakungesuye umshumayeli eveni. Kwakuyini na? Pawula kazange amshiye esincumeni. Ngesikhathi enda sincumo sakhe wema lapho nelivi laNkulunkulu futhi wamjuba waba yindvodzana yaNkulunkulu. Khona-ke wawungeke umgcine athule. Nguleyo indzaba namuhla. Tonke letincumo lethi tidzinga kuthi tijutshwe tibe ngemadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Hlandeka bese ubuyela eveni futhi ubuyele evangelini. Impela ngiloko lesikudzingako. Yebo, sinemvuselelo namuhla. Kodwa kuyini na? Yimvuselelo yelihlelo. IBaptist yayinesichubulo lesinye sigidi nga-44. Ngitholani-ke? Kwakusebandleni lapho bebanemvuselelo khona. Bathi futhi badzingeka bayekele kuphathamiseka imizuzu lelishumi nesihlanu kuthi bantu baphume futhi babheme emkhathini wasonto sikolwa naloko. Futhi umelusi bekabhema naye. IBhayibheli lathi tihlande kuyo yonke imikhuba lengcolile. Niyabona na? Manje sitokwenda njani ngako na? Yebo-ke wena uthi akukalungi. Moya longcwele uma efika uyonifundzisa tonke letintfo leti. Niyabona impela wakwenta. Futhi lomunye washo into letsike ngekuphilisa kwaNkulunkulu. Futhi bathi kwakungalolunye lusuku. Niyabona akhomba kuloko lokwakungiko. Mhlawumbe kuyobe sekuphelile esikhathini seminyaka leyinkulungwane. Ukuthingelani kuphilisa kwaNkulunkulu esikhathini seminyaka leyinkulungwane ube ungafi na? Namuhla ngulolu suku ngulo lolusuku uthi yebo ke sinethimvuselelo buka kubola kwekuthi phatha ebandleni bukani ukuthi buya ngekonakala kangakanani njalo ngeminyaka bukani emacembu ethu ePentecostal ukuthi liwe kanjani valani emeso enu futhi nicabange ngako eminyakeni lelishumi nesihlanu lendlula ngesikhathi ngilapha bese ke nibuka ngaphandle nibone ukuthi ninani namuhla niyathi ukuthi lelo liciniso kusono nelihlazo kunjalo nguya ngekuqhubeka nekukwesha evini laNkulunkulu ngaso sonke sikhathi Samson bekade athi Timothy akhe tekuhlubuka bekade ukuthi bekangeke abe nemandla kuhlangabetana nensayeya yeli awa naloku nje bekalapho yonke lemishini yakhe yayilapho tikhwepha letifanako letiyakwati kuthatha lithambo lemhlathi futhi tishaye tilahle phansi sigitsise amaFilisti ikhwepha letifanako tatilenga kumuntu lofanako emahlombe lafanako lebekangathwala emasango asegaza etule sikongweni senzaba kwakusekhona lawo mamasela lafanako alenga kuye oh bengingasho lokudzide lapha niyabona kodwa bekathi ukuthi bekangeke ahlangabetane nensayeya yaleli awa kanjalo nelibandla liyathi ekonakaleni kwalo kwesimilo lesibi singeke sibhekane nensayeya yaleli awa bukhomanisi buthatha yonke lento buyiwelise futhi sitama kwendani na thola indluduto ngikujoyina kuthi bophela nalabantu laba emahlelo langakholelwa ngisho nasekuphiliseni kwankulunkulu nemandla nkulunkulu bangahambisana kanjani lababili uma bangakavumelani na sithi bophela thina emkhathini sine wethimbo letinjalo bese ke silindzela uNkulunkulu sithi tibalo letinkulu uNkulunkulu akatinaki tinombolo letinkulu uNkulunkulu ufuna similo ngathi Eliyeza wakujulukela waze wathola similo kuRebecca khona ke watsingeka amgcokise alungele akeme athule futhi alalele umlayedo wakhe inkathathwe yako ukuthi namuhla uma uthola similo uNkulunkulu kube indabeme bathule sikhathi lesithe ngalokwenele ukuthi bagcoke impahla futhi bagcoke kahle kunjalo lomunye Ricky lomncane sovele ubadonsele eceleni ngakulolunye luhlangothi kunjalo kodwa lapho Eliyeza wakujulukela manje Samson bekathi ukuthi bekede emandla naloku bekane mamasela futhi sinayo yonke imishini yethu sinebafundisi besifunza labakhulu sinabo bonke bobhishopi sinabo bhishopi labakhulu sinabo papa sinetikhundla tekubusa ebandleni sinayo yonke le mishini sinetakhiwo letendlula tonke takhiwo letinkulu kunato tonke naleningi imali yemhlaba kusisita ngani na lithusi lelikhencethako nensimbi lencencethako kunjalo kodwa siyathi ukuthi singeke sikhone ukuhlangabetana nensayeya yaleli awa namuhla eRussia bukhomanisi buthatha live yini indzaba na ngumuntu lonesibinzi sekuma ngaphansi kwekuphenduka naloku nje kuliphutha linye kuphela liphesenti leRussia lemakhomanisi liphesenti linye emaphesenti langamashumi layimfica nemfica kusabitwa ngebuKristu kululekile kodwa abanayo iIQ yelivangeli abanako ukuthi kubitane naloku banayo imali futhi banako konke lokho kodwa abanazo sibinzi nemusa lokho uNkulunkulu lakuthingako eRussia ngumuntu munye logcotshwe ngemandla uNkulunkulu ngemandla amoya longcwele Samson bekathi ukuthi bekadzinga ini singathe sikuyisele yonke iAmerica emuva nawo wonke umuntu aye esontweni sisasolo singenawo bane abanako ukuthi kubitane bafundi bebangenako kwaze kwaya ePentecost Jesu wabatshela ukuthi bebangenako emva kokushumayela iminyaka lemithathu noma kunjalo balidzinga libandla liyalidzinga kunjalo Kaphelani Samson bekathi ukuthi bekadzinga bekangakeneli emahlelo angeke alivele akaliqinisekisi livi alifundzisa ngekumelana nalo Ya, niyathi kodwa Samson akukhonza lokho futhi bekangakeneli kuye lukhoko naloku nje bekanaso sonke isikhathi sakhe sekubusa bekasolo angakeneli mbukisiseni emaFilisti akhanyisa etikwe kunqoba kwawo abazange bamnake ajikisa inhloko yakhe ibuke etulu Ntinzebe takhe tihamba tiyemuva nasembili ngemkhuleko Inyembeti tehla tiphuma etingobheni temehlo lake abanawo abakunakanga lokho
They was having too big a time.
Bavele nje bebanesikhathi lesimnandi kakhulu. Bekafuna uNkulunkulu ukuthi atibonakalise yena luqobo futhi kulo Jezebeli. Oh, kube besingabana labanye boSamson ukuthi bavuke. Oh bandla, hayi lihlelo lelisha. Sicale lesinye sivumo kholo noma imvula yamuva. Sidinga emandla aNkulunkulu kunjalo. Bekathi ukuthi kwakutukwendekani uma uNkulunkulu ake wawuphendula umkhuleko wakhe. Kodwa bekasalungele kubhekana nalendzaba. Bekanesibambiso lesifile. Oh, uma libandla kusihlwa, belingema kuphela kuleso simo. Ngasiqiniseko sekuthi misela, wathi kuthi utodzingeka unikele ngako konke lokuthandza kakhulu kulelivo. Uma besilisa nebesifazane balungele kusihlwa, kwathi kuthi kutokwehlukanisa nayo yonke into yelive. Bafundisi batoyekela kunibhambatha emhlane futhi banitshela ukuthi dokotela sibanibani. Bekumangalisa, ungahamba yini ubhukushe nathi kule nzambama na? Nikhiphe le midlalo yebhanko ebandleni nemijako futhi cishe impela kugembula. Umdlalo webhanko kugembula futhi onke lamasuphu ekudla kwakusihlwa kuthi kuholelwe umshumayeli. Buyelani enkubeni yankulunkulu yekweshumi. Buyelani evini, ngabe bayakuvuma yini ukwenda na? Camnumzane, bebangesibo. Uyathi kuthi kubita imbadalo lenjani? Loye wesifazane utokubita ngefashini lenzala futhi. Nkulunkulu utokubita ngalobusisiwe. Uyavuma kufa na? Nguleyo inkathato yakho. Ufuna kuhlala uphila eHollywood. Sikhathi lesifanako siphile naNkulunkulu. Kungeke kuhlangane. Imbewu, Jesu wathi, ngaphandle luhlavu lwakho luwele emhlabathini lufe. Luhlala lodwa, angeke uze uvete lutho. Oh bandla leligama la Jesu. Libandla lelingathimulo kangaka pho. Ligama lelingathimulo kanje pho. Ligama la Jesu. Senikulungele kufa na? Ngabe nine Assemblies of God, i General Assembly, senilungele kufa na? I Methodist, i Baptist, i Presbyterian, senilungele kufa niphele esitheni senu na? Uyavuma yini ukukhokha intsengo yemhlatshelo? Impela ngibucotho na? Hayi nje kuta bese uthi yebo ke ngitokwetama bese ngiyabona ukuthi ngiphuma kanjani. Usengakalungeli, ufanele ulungele ukukhokha imbadalo bese uyafa. Nine bobabe, nine bomake, senilungele kwakha i-altari endlini yenu futhi nikhiphe loyo mabona kudze na? Senilungele kukhipha leso sitaki semakhadi etafuleni na? Leto tincwadzi temahlaya abantwana benu labatifundzako. Balungiselela tingqondo tabo letincane bendela kuchuma develi latobanika kona. Senilungele kwakha i-altari yemndeni lenzala futhi na? Noma uyafuna nje kuqhubeka ngale ndlela longiyona? Nifuna kuqhubeka nisengakabi sesimeni sekuta kwamanje. Kodwa nikhulekela ukuthi ufana naSamson. Uyayibona imbadalo futhi sewulungele. Nkosi angife nabo. Bekathi uma uNkulunkulu awuphendulile umkhuleko wakhe ukuthi kwakutobitani. Bantu labaningi ngibabonile kusukela ngibe lapha. Benyukela e-altari namoya lwengcwele uta kubo futhi abafuni kufa. Bafuna kuhlala baphila eveni. Ungeke ukhone kukhonda boNkulunkulu lababili ngesikhathi lesifanako. Senilungele kushiya yonke into kukhonda uNkulunkulu na? Mlaleleni akhala, Nkosi, kona lokhu kube kanye. Libandla lePentecostal, umkhandlu lomkhulu, i-Assemblies of God, i-Church of God. Nonke nina labanye, nivuma kukhokha imbadalo na? Niyavuma kuthi nithi kanye futhi Nkosi. Naku ngimile, nganginaso sibinzi. Wona impela umoya wemaKristu kuthi uchawulane nemnakethu wakamunye noma umnakethu wakatigcuthinzathu. Nganginaso sibinzi sekukwenta. Anginawo umusa wekukwenta. Uma ngibona lapho kungifikise khona kubhidlika etinhlanganweni futhi nekwehlukana enhlanganweni. Nelibandla lenhlangano lelingenwe kakhulu nguphoyizeni kulomunye nalomunye. Kangangekuthi cishe bangakhulumisani emigwaqweni kanti sibunjelwe elubumbeni lunye ngamoya longcwele. Uyavuma yini kukhala umemete kakhulu kanye futhi Nkosi akwendeke?
Uma unjalo uNkulunkulu towuva umkhuleko wakho. Bukisisani ngesikhathi leyo ndvodza nayo yonke leyo misipha ime lapho kubuswa kwayo lokukhulu. Kodwa yayisolo imbumbutse, bekayathi imbadalo, bekathi ukuthi kunekwendeka, futhi wathi, kanye futhi Nkosi, kanye futhi ungiphindiselele ngekubuka kwami. Ngesikhathi enda lowo mkhuleko uNkulunkulu wawuphendvula, yonke imisipha yemtimba wakhe icala kucina, umoya ucala kuta kuleto tikhwepha. Oh, kube besingaba namoya lofikako enkonzweni yethu yemkhuleko yangalesithathu ebusuku, kusonto sikolwa wethu. Uve imisipha yemamasela emandla kaNkulunkulu acina lapho umoya lwengwele ungangena khona. Hayi ekuhalathiseni kodwa kumoya welucobo, kwembula imfihlo yenhlitiyo nekucondzisa sono lesi sekhathi lapho sikhiphe bubi. Nale misipha yakhe icala kucina, angife kanye nabo, ngatalelwa kubabhubhisa, angife kanye nabo. Nemisipha tikhwepha takhe tiyacina, tikhwepha takhe letinkulu temukela emandla. Umoya loyingwele ucala kuhambahamba eti kwakhe, futhi washwila lelo dvala ngemandla akhe lamakhulu, futhi nalo liwa. Konke lesikudzingako ngumkhuleko lococo, kanye futhi Nkosi. Kanti sifanele sibe seveni lelethenjisiwe, sisazulazula lapho edlane. Njenga-Israyeli bekafuna umthetho, into letsite lebe bangayenda, ungeke wenda lutho ngako. Yemukela Kristu. Sasifuna imfundziso, into lebe singathi kukhumeta ngayo, bese sithola abantu belizinga lelehlukile kulo lomunye umfo. Niyabona ukuthi sifike kuphi na? Baphumputhekile, kulungile. Phansi kwahamba lihlelo lelikhulu. Bekuhlala njalo kungaleyo ndlela uma uNkulunkulu angena. Letinye tintfo tiyawa. Kwase-ke kuba kunqoba kwaSamson lokukhulu kakhulu. Oh, ngifisa kwangathi bengingabona libandla laNkulunkulu lophilako limile kusihlwa, kanye futhi Nkosi, kanye futhi sithumelele imvuselelo. Uma kungibita konke, uma kubita yonke intfo lenginayo, ngithumelele imvuselelo, yithumele kimi Nkosi. Vanini leli cembu lelincane cishe lebantu labangamakhulu lamathathu noma ngetulu lapha kusihlwa, likhale ngeliphimbo linye. Nkosi uNkulunkulu, kanye futhi angibone Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi. Ngatise kuthi usedute nami. Ngatise kuthi ulapha kutonginakekela. Ngiyavuma manje. Oh, tinikeleni sonke sitha sabhujiswa. EmaPentecostali eme kuleso sigcobo kusihlwa. Into lenatalelwa kuthi nitibhubhise, setinehlulile. Phenduka, ukhale umemete, Nkosi, kanye futhi asiyibone. Ake ngisho lokho mngani wami. Kungcono ubhubhise sitha sakho ngaphambi kokuthi sitha sakho sikubhubhise. Buyisani imihlangano yemikhuleko leyifashini lenzala. Kuphenduka lokuyifashini lenzala ngesikhathi bahlala e-altari bathe bafe futhi bacedwa sono. Awukaze umbone wesifazane aya e-altari futhi afe aphumele esonweni. Futhi ngelilanga lelandzelako abuye netinwele letiphunguliwe atipende ebusweni bakhe. Ayikho indlo lenjalo, moya loyingcwele uyafundzisa, imvelo iyafundzisa, imvelo yamoya loyingcwele. Awuzange sewubabone besifazane baphuma futhi bagcoka ngalokukhanukisako, bayangena futhi batama kuthi mbonya. Awuzange sewuyibone indvodza lebesaba kusukuma futhi yesaba kuthi umkayo lomncane bekatwe yishiya noma lenye indlo letsite ngoba wathatha sinyathelo sekucala. Yebo-ke indvodza beyindvodza ngaleto tinsuku, bakhuluma bebayindvodza, babusa likhaya labo, bebayinhloko yelikhaya. Kodwa lo Merika lo Nebukhatiti ngisandza kufunza nje esifundzisweni lesincane semGriki sihlethi lapha singibuka manje. Sita ngalapha sivela eGrisi, sifundziswa ngesiGriki futhi sicala kudlala itape yami futhi sabukisisa umlayeto. Wathi ngiyathi kuthi awunayo ngisho nemfundo, kodwa mina kethu Branham emavi akho nemlayeto wakho ugijima ngalokuphelele ngekuhunyushwa kwesiGriki kwelibhayibheli. Wathi kunjalo impela. Loko lokushito kungiko impela. Uthi utakimi bekangitshela kuthi iLaodicea uchaza wesifazane esiGrikini. leli live lewesifazane libandla lewesifazane ngumnyaka wewesifazane wathi yebo ke bantu ngeke bakwende uNkulunkulu wake wangena nini kuleso simo na yebo senilungele kubuyisa imvuselelo na senilungele wesifazane wathi nginelungelo lekwenta loko lengifuna kukwenta leyo yinhlanhla yami yasemerika kwinhlanhla yakho yekuba ngumerika akusiyo inhlanhla yakho leniketwe nguNkulunkulu noko imvu imbuti yohlala njalo iveta kuphikisana kodwa imvu ima ithule futhi ilahlekelwa malungelo ayo nabona na uma ungumthana kaNkulunkulu sibili utolahla emalungelo akho asemerika kumoya lwengcwele futhi umvumele akubumbe futhi akwende njengoba ufanele ube njalo kanye futhi inkosi ohe
church
oh bandla siyani Hollywood delila utoni bulala unklinya kuphila kwakamoya kuphume kini yekele umdlalo wakho wekubukisa kweHollywood langempili iHollywood yakho imihlobiso lemanyatela kwakho umhlangano wethu utofanele ube njalo ufanele nje wonke ube kuloku khulukati njengawo wonke umhlaba kufanele kube semabandleni lamakhulu kunawo onke umvangeli uthi ayedolobheni utofanele umthembise imali lengaka nakunjalo angeke ede lihlazo lelingaka kukhombisa ukuthi ligugu lakho likuphi inhlitiyo yakho ilapho guqulelani inhlitiyo kuNkulunkulu naseveni lakhe futhi asikhale kakhulu kanye futhi inkosi nganye futhi sikhombise bukhona bakho Jesu wathi kusesikhashana nje nelive leyo icosmos ngiyakholwa lapho mnakethu ingubo yelive lingeke lisangibona noko nine nto ngibona likholwa ngoba ngitawuba nani ngisho nakini kude kube sekupheleni kweminyaka le misebenzi lengiyendako mina nani nitoyenda le mine ngikunalona niyoyenda ngoba mine ngiyakubabe wami loyo lokholwa ngimi le misebenzi lengiyendako mina naye uyoyenda hayi kutendisa kodwa ukholwe oh bandla si Jesu akafi uvukile kulabafile ukhona lapha manje kube bengingenako lokho kusekela bengeke ngikusho lele ngikushoko futhi ngiyathi kuthi ulapha futhi uyathi fakazela yena lucobo lapha uhlala njalo alapha kuqinisekisa livi lakhe kube bekeme lapha kusihlwa bekatothini na bekatobuya ngqo evini futhi asho into lefanako layisho manje wena uthi ngabe loyo kwakunguJesu lolokhuluma kona yebo ke kube bekungenjalo impela bengeke ngifune ukusho impela ungafakazelwa kanjani na kothamisa inhloko yakho umzuzu babe losezulwini tinceke uthakho tingakhuluma konke letifisa ukukhuluma ngako futhi singahle silethe liqiniso ngalokucacile kubantu kodwa noma kunjalo kulidlingozi nje kusasolo ukuthi inzebe nje tesidalwa lesingumuntu lesikhuluma ebandleni futhi inkosi ungethulu kwemvelo futhi noma ngabe ukuphi kunetibonakaliso letingethulu kwemvelo kukhona imimangaliso leyendiwa tintho letingeke tichazwe ngesikhathi ulapha emhlabeni wehla wenyuka emkhathini webantu waphilisa labagulako wesifazane wake watsinza sembatho sakho ngalesinye sikhathi futhi wena waguquka wase uthi ngubani longithinzile na bewungati wena lucobo ngubani longithinzile na kodwa loNkulunkulu lebeka kuwe bewuyati imfihlo yenhlitiyo ngoba libhayibheli lithi livi laNkulunkulu linemandla futhi likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlango esitotimbili lehlulela imicabango yenhlitiyo futhi wabuka phansi lowesifazane lomncane bekangeke akhone ukuthi fihla futhi wamtshela ukuthi kukholwa kwakhe kwakumsinzisile wena wathi angendi lutho aze babe angikhombise kuqala babe uyasebenza nami ngiyasebenza kude kube ngumanje kube bewulapha kusihlwa bewuyokwenta njengoba nje babe akukhombisa ukuthi wende futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ungaletha leli bandla kanye futhi Nkosi uNkulunkulu labantu laba lowendiwe enhla lapha kusihlwa kuwo onke emabandla lehlukene iMethodist iBaptist iCatholica iPresbyterian emaPentecostal nato tonke tinhlobo tetimpawu etikwabo awubuki luphawu ubuka licici lelichaza luhlobo lwengadi ngiyakhuleka babe losezulwini kuthi kusihlwa kuthi bantu abanaki luphawu lwabo labalugcokile futhi khumbulani iPentecost ayisiyo inhlangano sendakalo lesitha kunoma ngumuphi wesilisa noma wesifazane lotokwethemba lilisa labagulako Nkosi sinzisa labalahlekile ithole lelu dumo kuwe luqobo. Manje nginikela le tetsameli lethi ngalamavi lephukile enkosi. Angisilo libeka ekukhulumeni. Angikeneli kuletha livi. Kodwa ngiyethemba ukuthi moya lo engcwele utothatha le tindlo lethi futhi atembule. Futhi atende tatiwe ngale ndlela betibukwa ngayo. Hayi kudiva ngimncane. Kodwa kudiva ngithobeke kakhulu. Kungesiko kwehluka kodwa kuba neliciniso futhi ngethembeke kubantu njengoba ngingaba naNkulunkulu ngoba uma ngingeke ngethembeke kubantwana bakhe ngingathembeka kanjani kuye na futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi utoqinisekisa lobu lobusuku lobu khona nje embi kwabantu manje kude bathi ukuthi baphila emathundini esikhathi ukuthi umlayeto weli hour utophenduka futhi ubuye uthi ekukolweni kwabo babe Siphe kona futhi ngikunikela kuwe sinzisa toni gcwalisa emakholwa philisa labagulako letha inkhatimulo Uthi kwangathi sonke singamemetha ngahlithiyonye kanye futhi Nkosi kanye futhi akube kanye futhi sicela egameni la Jesu
Prayerfully won't you consider this
Tinhloko tenu tikhotseme ngekukhuleka ningethe nakunaka lokhu ngabe ngimi inkosi na yini lengayenda yini lengayenda na tihlole wena nje ngesikhathi umculo usadlala kancane
think of this little broken up message don't look at the messenger think of what the message is
Cabangani ngalomlayeto lomncane lo wephukile. Ningabukile sithunywa, cabangani kuthi umlayeto uyini. Manje njengoba utivela kuthi unesidzingo saNkuluNkulu, vele uphakamise isandla sakho kancane njengoba ugcina inhloko tenu tikhotseme. Nkosi ngikhumbule, anginandzaba kuthi utsingani, ngikhumbule oNkosi. Banini nekukholwa manje kuNkulunkulu. Ningangabathi, kholwani nje. Bamba sicelo sakho aze uNkulunkulu akhulume nawe bese uthi ngitokunika sicelo sakho. Nkosi, ngime ngiphumputhekile nami. Ngilemahloni ngami. Ngiyema ngidisho ukuthi ngingumKristu. Futhi ngiphila ngendlela lengiphila ngayo. Nginemahloni ngami. Ngihawukele Nkosi. Ngiphilise ngakwemtimba, ngiphilise ngakamoya, ngende ngibe wakho, ngive umoya wakho ethi kwami. Umnakethu Branham usithebe ulapha kanye nathi. Ngiyakukholwa manje, ngoba ngikuvile, ngiyathi ukuthi ulapha. Nkulunkulu wasezulwini utowuphendvula umkhuleko wakho. Kholwa nje manje, vumela nje lo mlayeto ufike phansi ujule kuwe.
Pray, have faith, don't doubt, believe.
Kulekani nje, banini nekukholwa ningangabathi, kholwani. Manje Nkosi nginikethele sikhathi lesi lapho indvodza nebesifazane bafana nemantombatana bebanga kucabangisisa lokhu. Lona bekungumlayeto longakejwayeleki kulabanye. Akungabateki kodwa Nkosi uyathi ukuthi uqinisile ngihlethi ekamelweni kulenzambama ulethe lokhu enkumbulweni yami yalo muntu lomkhulu lowake waphilela wena nesimo langena kuso manje babe njengoba Samson bekavuma kufa afe kuye lucobo afe nesitha sakhe kuletha kunqoba kwaNkulunkulu nesethembiso emuva kwangathi thine nabo bonke busondo bethu nako konke kwemehluko wethu singafa ekucabangeni kwethu lucobo futhi semukele livi lakho sife emicabangweni lesitshelwa yona tinsuku temimangaliso selwendlulile uma sathi ukuthi Jesu unguye itolo namhlanje phakathi siphe nkosi ukuthi letethameli lethi titobona kunyakata kwesandla sankulunkulu kanye futhi uthi ke bangahlebede futhi baphenduke futhi kube khona umhlangano lomkhulu futhi kwangathi kusukela kuleli bandla lelincane kungaphuma imvuselelo leyobulala onke emafilisti ekuthanza tindoda live evenlonge futhi kwangathi kungaba sibonelo njengoba labantu laba besuka lapha kusihlwa sikhulekela ukuthi ungene njengoba wenda endleleni leya emawosi wakhuluma nalawo madrotsa lusuku lonke bebakhuluma ngawe bewukhuluma nabo ngqo futhi bebangakwadi bantu labanengi lapha nkosi baya esontweni uthi bacotho uthi impela abakafundziswa kwehluka kodwa ke ngesikhathi ubafaka ekamelweni ngalobo busuku uthi wavala umnyango wenda indlela ethi njengoba nje wenda ngaphambi kwekubethelwa kwakho base ke bayathi ukuthi uvukile kulabafile baphuthuma emuva netinyawo letilula netinsitiyo letilula futhi batshela abafundzi ngetinsitiyo letilula bathi tinsitiyo tethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu lapho asakhuluma nathi endleleni na ziphe lokho ukuthi kwendeke kanye futhi nkosi ngena kulethe family lethi futhi wende letinto lo atenda ngaphambi kokubethelwa kwakho kude letethameli lethi tikwathi ukuthi inceku yakho lengazuzi imali ayikacambi emanga kubo Godwa yabatshela liciniso.
We ask in Jesus name. Amen.
Sikucela egameni la Jesu. Amen. Manje besingeke sikhone kuba neline lalaba khulekelwa kolibitwe. Uma akhona emakhadi angicabanga ukuthi akhona. Sine makhadi laniketiwe ebusukwini lobumbalwa lobendlulile. Angicabanga ukuthi akhona laniketiwe noma kuphi kusihlwa. Kodwa banemakhadi lapha kodwa kube beba beungeke ube neline lalaba khulekelwako niyabona indlela lesinyakanyaka ngayo manje kodwa sito kufeza kodwa bangaki bantu ekhathi lapha labagula kuna ake sibone isandla sakho phakamisa isandla sakho uma unesidingo sankulunkulu noma sidingo salomnye umuntu lonesidingo phakamisa isandla sakho khuleka nje manje hloniphani ngekuthi thoba Manje asingehluleki nje kuthola lo mlayedo manje lalelani kube Jesu bekeme lapha agcoke lesudu futhi benigijima nenyukele langembili bese nithi Nkosi Jesu ngiphilise uyathi ukuthi bekathothini kuwe na sengivele ngikwendile yalinyathwa ngenxa yethu phambeko tethu ngemivimba yakhe siphilisiwe thina linani selivele libhadelwe Utofanele ulikholwe wena uthi kodwa kube bengingakholwa ukuthi bekasondzele kimi kube bengathi ukuthi bekalapha uma ngiloko sekube iminyaka letingulungane letimbili lendlula yebo ke libhayibheli lathi unguye itholo namhlanje phakathi uthi sisandza kumbona kube besingambona bekatokwenda njengoba enda manje ngitoniketa nine bazalwane lababafundisi lomunye umbhalo iTestament lelisha liyasho Kuthi ungumpristi lomkhulu manje lone kuvelana nebuthakathaka bethu ngabe kunjalo na wenta kanjani kwakungesikhathi asesemhlabeni beka ngumpristi lomkhulu ngani beka ngetulu kwaloko beka ngunkulunkulu bebangakuthola kanjani bantu buye na wesifazane nomncane wathinza sembatho sakhe wahlala phansi na Jesu waguquka wase uthi ngubani longithinzile na uthi bonke bakuphika kodwa kwakhe umoya wankulunkulu lowa ukuKristu Umenda Emmanuel wagocuka wazi wathola etethamelini wesifazane lomncane uthi wamtshela ukuthi simo sakhe sasiyini wathi kukholwa kwakho kukusindisile ngabe kunjalo na yebo ke manje uma angumpristi lomkhulu lone kuvelana nebuthakathaka bethu uma kungumpristi lomkhulu lofanako bekatokwenda ngendlela lefanako manje nitehambi kimi linengilenu Ngiyathi umnakethu Dalton kanye nabo bahlethi lapha kulesitulo lesingembili khona lapha lelicembu leli khona lapha ngoba bavela emuva eKentucky sengibathi iminyaka futhi angiphosisi ngikholwa emuva lengemuva ngibone umnakethu Jean Godi nemnakethu Leo Messia anginasiqiniseko Ngiyajabula kunibona bazalwane. Ngibona umnakethu Nathatha Dauthi bahlethi lapha. Angifuni nine bantu uma nina noma yini leliphutha ngani. Linzani nje, hayi manje. Ngifuna umuntu longangathi futhi lowathi ngokuthi angkwathi. ngifuna ukhuleke.
Bese ke uma anguye itolo namhlanje phakathi, sinza sembatho sakhe, namoya loyingcwele wakhe utosebenza ngathi. Uma unemgudu longuwo kahle, umoya kukholwa ngawo. Umgudu lofanako lolapha utosebenza ngendlela lefanako, utofanele uNkulunkulu. Ubeka kuphila kwesihlahla semahabhula esihlahleni semampentshisi. Singeke sisathela emampentshisi. Siyothela emahabhula. Uthi wabeka kuphila kwaKristu kumuntu losidalwa lesisatokufa. Uyothela sithelo samoya. Uyothela tithelo tekuvuka. Kristu wethula lomlayeto, nalo lomlayeto ebandleni ukuthi liwuthathe. Hambani niye even lonke, nakuko konke lokudaliwe. Igitsi atikaze tilive. Live asikaze silive namanje. Kude kube ngunini na, emhlabeni wonke, kuko konke lokudaliwe, leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Kude kube kuphi na, emhlabeni wonke, kubo bani na, konke lokudaliwe. Ngulapho la athuma khona libandla. Manje ngikhombise embhalweni lapho asusa khona lokho. Umuntu angahle ajovele umqondo wabo, kodwa lowo akusiwo umbono wankulunkulu. Wathi emhlabeni wonke, kuko konke lokudaliwe.